Blog Talk Radio.
Gutumuna orgwi cha cha se. Changu chumu vandi mngagai wakanga zimistozi. Izindumu nyarwanda zaba mori chire kareka. Jewe nijirie nyuriro nyarwanda.
Songa 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 mbere. Araye nizi uriro nyarwanda. Mfunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nizi uriro nyarwanda. Songa 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 mbere. Araye nizi uriro nyarwanda. Mfunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nizi uriro nyarwanda.
Zaba muri kire kareka urya maherezo y'inzira ni munzu reka nanjye nkubitiye ingoma mu ruza ndaye n'ubusana twabasuye munyangire yahawe ijambo uva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda ereka kora ndebiruta vuga numve se ninde utarambiwe amarira y'ababa paka zibabura bagabo babamarabira se ninde utarambiwe isuku zazi y'abahanzi nubonye arusi mbutagere kwawe ibyaha bebefe bene n'ibinyaga imitungo bizi bifi binini binyaga rubanda.
Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio itahuka. Izu ni tariki ya kane z'ukwezi kwa cumi umwaka wa 2022. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye mu kiganiro cyacu uyu munsi, nkaba ndi kumwe n'umunyamategeko Maître Valentin Akayezu, akaba yongeye kutubonera umwanya wo kubana natwe kuri uyu mugoroba, aho dufite insanganyamatsiko igiye kureba ku ruhare rw'abadepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, imikorere yabo, niba koko inshingano zabo bazumva nk'uko bivugwa, tunarebe zimwe mu mvugo zikoreshwa, niba zigenda n'igihe tugendanyemo. Abenshi muri iyi minsi bari banasomye nyine imwe mu nyandiko ya Maître Valentin yarishyize ku rukuta rwa Facebook. Turaza kuyubakiraho tureba amwe mu magambo bivugira bavuga yuko atari abavugizi b'abaturage. Bisobanuye iki? Maître Valentin Akayezu rero nkaba nguhaye ikaze mu kiganiro cya Radio Itahuka cy'uyu munsi, nizera yuko muri amahoro. Ikaze mu kiganiro Maître Valentin Akayezu.
Urakoze Serge kongera kumpa akanya ko kuganiriza abakunzi ba Radio Itahuka, abadukurikirana bazakurikirana nyuma iki kiganiro, ndabaramukije bose. Ni umwanya mwiza tubonye koko kugira ngo kongere turebe ese abitwa intumwa za rubanda koko hari ikintu baba bamariye abaturage bitwa ko bahagarariye. Ese iriya nteko ishinga amategeko ntiyaba isigariye ku izina gusa nta kindi kintu ikimariye rubanda? Ese amategeko ashyirwaho yarangiza ntagire gikurikirana mu ishyirwa mu bikorwa ryayo, ugasanga ahubwo arakoreshwa mu kubangamira rubanda, inteko ishinga amategeko ikicecekera, ubwo twavuga yuko urwo rwego rwaba rukimariye iki abanyarwanda? Donc urakoze rero kubw'akanya keza umaye kugira ngo tubashe kungurana cyangwa se kuganira kuri iyi ngingo. Serge urakoze.
Urakoze, ni nje ukwiye kugushimira nyine bitewe n'uyu mwanya ubonye kugira ngo tuganire. Uyu mugabo Depite Moussa Fazil turaza kumuvugaho bitewe n'uko nabonye ko wamugaruseho wibukiranye ibihe bitandukanye n'imvugo yagiye avuga. Imvugo ze ubona ko ziteye n'ikibazo wa mugani cyo kumenya uko bagera mu Nteko Ishinga Amategeko, ariko ibyo turaza kubyinjiramo imbere gato mu kiganiro. Umwanya ukaba ari uwanyu rero utwinjira mu kiganiro kuri iyi nsanganyamatsiko kugira ngo turebe uruhare rw'abadepite n'ubuvugizi cyangwa n'inshingano zabo bakwiye kugira mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda. Nibidukundira turaza no kureba hariya ku byavuzwe n'umuyobozi wa Sena avuga yuko banejejwe n'icyemezo cya Kangondo, ubwo turibaza niba koko we aba yararengereye mu nshingano bafite muri Sena ari iriya desizo bari bakwiye gutanga. Maître Valentin Akayezu.
Urakoze Serge. wenda mbere yuko twinjira kuri iyi ngingo ndumva byaba byiza kubanza kugaruka tukareba ku buryo iyi nteko ishinga amategeko yaba yaratangiye ikora guhera mu 1994 ubwo leta y'inzibacyuho n'inzego zose z'inzibacyuho zari zimaze gushyirwaho. Numvise ko byaba ari ikintu cyiza gusa n'abibukiranya ibyo ngibyo tukabigarukaho. Mu ubwo FPR Inkotanyi yari imaze gufata ubutegetsi ndetse hakabaho no gushyirwaho kw'inzego nshya z'igihugu zarahiye ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7 1994 hashyizweho guverinoma birumvikana hashyirwaho n'abagize urwego rw'inteko ishinga amategeko ariko urwo rwego rujyaho rw'inziba byumvikane ko zari inzego z'inzibacyuho nk'uko byateganywaga n'amasezerano ya Arusha amasezerano ataraje kubahirizwa ku mpamvu z'ubwicanyi bwaje kuba ari na jenoside yaje kuba ariko na mbere yaho bikaba bizwi ko hagiye habaho amananiza menshi ku mpande zombi yaba amananiza yashyirwagaho n'abari ku rwego rwa guverinoma ya Perezida Habyarimana haba ndetse n'amananiza yashyirwagaho n'abari mu ruhande rwari rukuriwe cyangwa se rurangajwe imbere n'umutwe wa FPR Inkotanyi. Aho rero jenoside irangiriye hagashyirwaho inzego nshya hageragejwe kwifashishwa amasezerano ya Arusha. Ubushize twari ubwo mperuka hano twabaye nk'abakomoza twerekana uburyo amategeko yari ateye icyo gihe twibutsa ko hashyizweho icyo bita itegeko shingiro rya Repubulika y'u Rwanda la loi fondamentale. Iryo tegeko shingiro rikaba ryari rigizwe n'ibyo nakwita ibice bine. Igice cya mbere cyari itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryashyizweho mu 1991 hagakurikiraho itangazo ry'umutwe wa FPR Inkotanyi haga ryo mu kwezi kwa 7 1994 hagakurikiraho amasezerano ya Arusha ariko nibutse yuko amasezerano ya Arusha atijijwe mu itegeko shingiro uko yakabaye yose ahubwo hagiye hatoranywamo ibice bimwe na bimwe by'ayo masezerano ya Arusha aba ari byo byinjizwa muri icyo donc muri iryo tegeko shingiro ryagengaga igihe cy'inzibacyuho nyuma yagiye
aho narinjye guhitamo kubaza uhise uhavuga kuko ndumva muri za twite azuriya uriya mumotsi Tito Rutaremara yabigarutseho nyine avuga yuko ibyabiri Arusha ari ibiganiro bitari bikwiye kuba amategeko bibaye byiza kuko isi bikomozaho numvaga aricyo kibazo nari ngufitiye imbere yanjye muri za twite amaze igihe yandika yavuze ku masezerano ya Arusha avuga yuko bamwe bajya babyita nk'amategeko kandi ngo byari ibiganiro byari gusaba nk'ibihera ku musingi wari wabikomoje ariko nibuka ko mu matwite yijeje ubundi yabikomojeho nanone
ibyo yewe kuri ibyo Tito Rutaremara yavuze nabirebera mu ndorerwamo yabo yo gushaka kwikuraho ikimwaro cyo kutubahiriza ayo masezerano noneho agashaka uburyo yagerageza kuyatesha agaciro ariko ibyo nibyo abwira abantu babana wenda b'urubyiruko batabizi ariko ntashobora kwihandagaza ngo ajye imbere y'abantu bazi agaciro k'amategeko ngo avuge ngo nta amasezerano ya Arusha ngo byari ibintu by'ibiganiro noneho ibyo bintu by'ibiganiro byashyizweho umukono
umuryango mpuzamahanga ubihagarariye. Noneho bakavuga ayo masezerano yarusha agateganya uburyo igihugu kizayoborwa, agateganya inzego zizayobora igihugu, agateganya uburyo hazabaho isaranganya ry'ubutegetsi, agateganya uburyo ibirebana no kubaka igihugu kigendera ku mategeko bizabamo, agateganya uburyo ibirebana no gucyura impunzi no gusubiza bavanywe mu byabo n'intambara bizakorwa. Yarangiza kihandagaza ngo ayo masezerano ngo byari ibiganiro. Ntabwo ayo masezerano byari ibiganiro, yari afite agaciro k'itegeko. Ikibazo cyabaye n'iki? Ikibazo ni uko yagombaga kwemezwa n'inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho itarashoboye kujyaho ngo yemeze. Wenda aho ngaho niho ashobora kuba hari ikibazo gikomeye, kuko tubizi yuko hagiye haba mananiza akomeye, noneho inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho ntiyabasha gushyirwaho, kubera ko byagiye bigorana impande zombi zishyiramo ibihato zose zigorana, noneho bigatuma ayo masezerano atabasha kwemezwa n'inteko ishinga amategeko. Ariko ubundi iyo aza kwemezwa n'inteko ishinga amategeko agatangazwa mu igazeti ya leta, yari kuba ahindutse itegeko rizagenga igihe cy'inzibacyuho, igihe cy'inzibacyuho. Iriya ariya masezerano yarusha niko yari ateganijwe, niko yagombaga kumera. Yateganyaga ibirebana n'inshingano za Perezida wa Repubulika, agateganya ibirebana n'inshingano za Minisitiri w'Intebe, agateganya ibirebana n'ububasha bw'Inteko Ishinga Amategeko, agateganya ibirebana n'ububasha bw'Urukiko rw'Ikirenga. Yateganyaga bya bindi byose itegeko nshinga riteganya, n'amasezerano yarusha yose yari abifite mu ngingo zayo zose. Ibyago twagize Abanyarwanda ni uko atashoboye kwemezwa n'urwego rubifitiye ububasha ngo atangire gukurikizwa. Sinzi niba aho ngaho haba naba nasobanuye neza.
Ugize neza, kuko ngiye kubikomozaho. Ikintu nkubwo mite nibuka ndumva ariwe nabitubwiye ubushize, ni uko Inteko Ishinga Amategeko itigeze ijyaho kugira ngo yaratifiye yemezwe ace mu igazeti ya leta. Urumva ayo mahirwe ntayavutse. Intambara yashojwe na FPR Inkotanyi yarangiye, FPR ifashe ubutegetsi. Iyo nteko ishinga amategeko rero igombye kubireba muri amateka atandukanye yose, siko yabaje kuzamo. Ahubwo wenda gutaha uzatubwira ukuntu iyo nteko ishinga amategeko wenda wari ugiye kubikomoza, wanda uko yavutse n'impamvu FPR yafashe totari yayo yose, ntishyiremo biriya biganiro byarusha ngo babiratifiye byose wa mugani uko byabiteganyijwe. Urumva ari n'umukino FPR yagobetsemo nyine ibasha gutambuka iriya periode itapurayitse amasezerano yarushe yose wenda nk'uko yari yemejwe mu itegeko. Sinzi niba ariko naba mbibajije magingo ya
urumva donko baraje inuza. Nari nangiye kuvuga nari ndimo mvuga ibice bine byari bigize ikiswe itegeko shingiro rya Repubulika y'u Rwanda, ryashyizweho nyine icyo gihe hamaze gushyirwaho inzego z'inzibacyuho nyuma ya Jenoside, bagashyiraho icyo bise la loi fondamentale cyangwa se itegeko shingiro rigizwe n'ibintu bine. Nari ndimo mvuga itegeko shinga ryo mu 1991 naryo rita atari mu ngingo zaryo zose, noneho akazaho n'itangazo rya FPR Inkotanyi. Noneho ikintu kinakomeye ni uko ngo ikizwe itangazo rya FPR Inkotanyi ryahawe uburemere, donc ryahawe icyo nakwita supremacy cyangwa se hierarchy hejuru y'amasezerano yarusha. Noneho bakavuga ngo ibiri mu masezerano yarusha bivuguruzanya n'itangazo rya FPR Inkotanyi, ntago ibyo byo mu masezerano yarusha bihita bita agaciro, hakubahirizwa ibivugwa mu masezerano mu itangazo rya FPR Inkotanyi. Ni no muri urwo rwego haba mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 1991, haba no mu masezerano yarusha, nta hantu na hamwe hateganywaga umwanya wa vice perezida wa Repubulika. Donc umwanya wa vice perezida wa Repubulika washyizweho na nitangazo rya FPR Inkotanyi. Urumva rero donc ni logique umuntu atashoboraga kubona ukuntu yasobanura sinzi wenda abantu nk'abanyamategeko icyo gihe abakonstitusionaliste b'u Rwanda baba bahuye n'ibyo bibazo icyo gihe bashobora kuba badufasha kumva neza iki kintu ukuntu itangazo ry'ishyaka rishobora kuza rigahabwa agaciro hejuru y'itegeko nshinga ubonye nta nubwo bigeze bavuga bati itegeko nshinga ryo muri 91 turarisheje nk'uko mu bindi bihugu iyo habayeho isenywa ry'inzego zari zihari nk'amakudeta cyangwa se amarebeliyo ashoboye guhirika ubutegetsi bwariho ikintu kenshi tujya tubona ni uko icyo bihutira gukora ni ugukura w'itegeko nshinga ryari ririho ejo muri kudeta yabaye muri Chad twarabibonye ndibwira yuko muri za Burkina Faso ariko byagenze ndibwira yuko ari muri za Mali ariko byagenze donc ikintu cya mbere bahita bihutira gukuraho ni itegeko nshinga noneho bagashyiraho za instrument z'agateganyo ziba ziyoboye igihugu mu gihe haba harindiriwe ko hajyaho andi mategeko yihariye cyangwa se itegeko nshinga rishyashya rizagenga igihugu noneho muri ka y'u Rwanda rero ntabwo ariko byageze ni ukuvuga muri ka y'u Rwanda baraje itegeko nshinga ryo muri 91 barigumishaho ariko atari muri integralite yaryo ni ukuvuga ngo ibyari mu itegeko nshinga bivuguruzanya n'itangazo rya FPR Inkotanyi byateshejwe agaciro ibyari mu masezerano ya Arusha byumvikanyweho hagati ya leta yari w'icyo gihe n'umutwe wa FPR Inkotanyi ndetse n'andi mashyaka ya politiki yose yari mu Rwanda ibyo bumvikanye bikajya muri ayo masezerano ya Arusha noneho baraza bavuga ngo ibiri mu itangazo rya FPR Inkotanyi binyuranyije n'amasezerano n'ibiteganywa mu masezerano ya Arusha hazubahirizwa ibivugwa mu itangazo rya FPR Inkotanyi bivuze ko ibivugwa mu masezerano ya Arusha bitazigera byubahirizwa donc nuko byageze ikindi gice cya kane rero cyabaye ndumva ari amasezerano
hagati utaragera ho urimo uravuga ibintu bikomeye kandi wenda biba bikwiye ku abantu bakwiye kongera gusubiza amaso bakabyibukiranya uduhaye ingero za kudeta kandi kudeta zimaze iminsi zibaho mugarura bivuze zivanaho itegeko nshinga riba rihari kugeza igihe bemeranye imiyoborere mishya bigiye kujyaho bagashyiraho insitisiyo zindi nshyashya none kwesipere yafashe ubutegetsi ku mbunda ukeka yari gukora iki hari gukora iki mu gihe ifashe ubutegetsi ku mbunda kandi yari ifite na opusiyo yo kubufata ikabugundira yonyine ukeka inzira yari gukoreshwa ari iyihe kugira ngo ibi byose tuvuga byirengagijwe bibashe gushyirwa mu bikorwa kuko muri kudeta wari utubwiye ziba hirya no hino bavanaho itegeko rya rihari ahubwo bagashyiraho uburyo bw'imiyoborere temporaire ku buryo bageraho bongera gushyiraho za institution sinzi niba abantu tumvikana neza FPR ntabwo ifite amahirwe yo gufata ubutegetsi burundu yonyine ahubwo n'abandi kabamira burundu icyo ni icya mbere ngira ngo rusobanure icya kabiri hari gukorwa iki kugira ngo ibyo byose tuvuga byirengagijwe bitekerezweho
urakoze Serije kuri ibyo bibazo byiza uzamuye ariko ntarabisubiza nari ngiye kuvuga gato ya ku kindi gice ndahita mbigarukaho ariko nari ngiye kuvuga ku kindi gice cya kane cyari kigize amasezerano ya Arusha nicyo bise amasezerano hagati y'imitwe ya politiki ndibwira ni amasezerano yagiyeho niba ntibeshye niba nibuka neza yagiyeho mu kwezi kwa 11 ruwa fondamental yatangiye gukurikizwa muri 95 niba memoire yanjye yibuka donc ibyibuka neza yatangiye gukurikizwa muri 95 ntabwo ruwa fondamental yahise ishyirwaho ako kanya donc yashyizweho muri 95 ubwo twatangiye tuvuga hari itegeko nshinga ryo muri 91 hari itangazo rya FPR Inkotanyi ryo kuwa 19 z'ukwa 7 1994 hakaba amasezerano ya Arusha yasinywe ku itariki ndibwire 3 z'ukwezi kwa 8 mu 1993 hakaba n'amasezerano hagati y'imitwe ya politiki itaragize uruhare muri genocide yasinywe mu kwezi kwa 11 niba nibuka neza itariki 24 nshobora kuba nibeshya sinibuka neza ukwezi n'itariki ariko ndumva ari mu kwa 11 94. Donc ibyo bice uko ari bine nibyo byateranijwe noneho bibyara ikiswe itegeko shingiro rya Repubulika y'u Rwanda, la loi fondamentale de la République rwandaise, ryatangiye gukurikizwa mu 1995. Noneho reka ngaruke kuri bya bibazo bibiri rero warubajije. Uravuga uti ni ukubera iki FPR itahise ifata ubutegetsi bwose ngo ibwiharire ko yari bifitiye ububasha kandi yari imaze no gufata ubutegetsi. Yena nshobora kuba nibeshya ariko reka mvuge yuko nibyo koko FPR yari imaze gufata igihugu, imaze kugifatisha imbaraga za gisirikare inanakigenzura cyose, yari ifite ububasha bwose bwo guhita ikuraho ibyariho byose ikishyiriraho amategeko yayo uko ibyifuza. Ariko nge nibwira ndakeka kandi ndumva bishobora no kuba ari byo FPR ari byo yifuzaga ko ihita ifata ubutegetsi ikagena ibintu byose uko bigomba kugenda. Ariko hari ikintu tugomba kwibuka, nubwo FPR bizwi ko yari ifite ya soutien international ya bya bihugu byose, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba Union Europeenne, yaba Bongereza, yaba ku rwego rwa Loni, yabonye ubufasha ndetse n'ubuvugizi bukomeye cyane. Ariko jyewe ntekereza yuko ibyo bihugu n'iyo miryango mpuzamahanga byose nubwo byari bishyigikiye ku buryo bugaragara FPR Inkotanyi, ariko bagomba kuba baranababwiye bati ibyumvikanyweho Arusha hagati y'Abanyarwanda n'inzego zose ntago mugomba kubyirengagiza, bigomba gushyirwa mu gaciro. Ikindi kandi hari na susi gutinya ko FPR ifashe ubutegetsi igiye kongera kwiharira byose ikigarura. Donc hakamera nk'ikintu ubutegetsi buvuye mu maboko y'abantu bamwe bitwaga abahutu cyane cyane bo mu kazu ko mu majyaruguru y'u Rwanda, noneho ubuhite bwiharirwa n'itsinda rito ry'abatutsi. Nibwira yuko communauté internationale ishobora kuba yararebye kuri ibyo bintu, cyane cyane ko icyo gihe cyari kinahuye n'ibibazo byari mu gihugu cy'u Burundi. Uribuka yuko ibyo bintu biba no mu gihugu cy'u Burundi, hari ibibazo bikomeye, intambara z'amoko, perezida amaze kwicwa, noneho bakavuga bati ntago turi buze kuza gukreya senario imwe niri kuba mu gihugu cy'u Burundi. Reka turebe uburyo nubwo FPR yafashe ubutegetsi ikaba ibufite mu ntoki bwose n'iki, ariko reka turebe uburyo ubwo butegetsi bushobora kunyura gusangirwa n'abanyarwanda bo mu bice byose bitandukanye. Donc bwe kwiharirwa n'itsinda rimwe gusa ry'abantu bakeya ngo abari bo baza bagenzure mu maboko yabo ubutegetsi. Nubwo muri pratique ariko byagenze, ariko mu rwego rw'amategeko ntabwo ariko byari bimeze. Nibwira rero ko FPR yabangamiwe kugera ku mugambi wayo n'icyo gitutu cy'umuryango mpuzamahanga wabibutsaga muti nyaboneka hari ibyo abanyarwanda baganiriye Arusha, kandi n'inzira ishobora gutuma abanyarwanda bongera kubana nyuma y'amahano y'ubwicanyi bwa genocide yabaye, igihugu gishobora kongera kwambarika cyangwa se kikajya mu nzira nshyashya yo kubanisha abene gihugu bose nta muntu usigaye. Nibwira ko ariyo logique umuryango mpuzamahanga wari uhagazemo, ndetse bikaba na condition zikomeye zo kugira ngo ubutegetsi bushyashya bwari bugiye kujyaho bube bwabasha kongera guterwa inkunga n'umuryango mpuzamahanga. Nabo bakababwira bati rero amategeko mu rwego rwo gushyiraho amategeko azagenga inzibacyuho n'ibindi byose, ibingibi bigomba kwitonderwa. Ngibyo jyewe ku bwanjye ibyo mbona byabangamiye umugambi wa FPR wo kwiharira byose ngo inabishushanye yitina kora shema mu rwego rw'amategeko uko babyifuzaga. Nibwira yuko ari ibyo ngibyo byababangamiye. Noneho ikibazo cya kabiri rero wabazaga uti hari gukorwa iki, hagombaga gukorwa iki, ndumva aricyo nari ngiye kwinjiramo, kuko noneho turashaka kureba uko inzego zashyizweho n'uko zagiye zikora ari nabyo biza kutugeza mu nzego twabo, mu nzego dufite uyu munsi uko ziri gukora. Nabashubije ikibazo Serije?
Ikibazo nagishubije rwose, ibyo birumvikana mwakomeza.
Reka rero dukomeze kuri iyo ngingo nyine twari tumaze kujyaho yo kuvuga uburyo amategeko yashyizweho. Twari tumaze kuvuga ko itegeko shingiro ryashyizweho mu 1995 rikanateganya uburyo n'inzego zose z'igihugu zigomba gukora. Mu byabanje gushyirwaho ni guverinoma yashyizweho, yarahiye ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7 mu 1994 guverinoma ya Pasteur Bizimungu irimo na Paul Kagame nka vice perezida, irimo Twagiramungu Faustin nka ministre w'intebe n'abandi ba ministre bakomokaga mu mashyaka atandukanye ataragize uruhare muri genocide, za MDR igice cya Twagiramungu, za PSD, za PR, za Parti Demokrate Socialiste y'abanayinzira, sinzi niba harimo andi mashyaka yaba yararimo muri guverinoma icyo gihe, niba za IDPR iri pare ko naba ministre turi adushyaka dutoya twagize dukuyemo PDC y'abanayinzira. Abandi bashobora kuba barabonye imyanya mu nteko ishinga amategeko nyuma, ariko ahanini amashyaka yarimo FPR, yarimo MDR, PSD, PR na PDC. Ndibwira rayo, birashoboka ko wenda naba ntibuka ibindi.
Wari ukomeje kuri DPR nibwo nari nzi, nibwo twamenye ko ari ishyaka rya Majyambere Silas uriya w'umukire w'umuherwe kagashyaka neje ubundi kavuze ko kifatanyije na FPR muri 2024 k'umukanda wabo ari Kagame. Nicyo nongera bakwibutsa ko twabyandikiwe n'abantu batandukanye bavuga bati birashoboka ko mwari batoya bati ni ishyaka rya Majyambere Silas.
Birashoboka kuko ndibwira yuko nyuma ryakuriwe na Rangira, Depite Rangira, uribwira nyine Rangira igihe nuza hari habayeho separasiyo ya kaje kuhakwa nangeze noneho geze akagumana ikinyamakuru cye cya Kangura, noneho kaje guhakwa bahise bongera batangiza ikinyamakuru cya Kanguka, noneho Kanguka iza kwandikwamo na barangira Rangira. Uwo rero aho genocide irangiriye nyine binjiye mu mutwe, bari mu mutwe wa IDPR, noneho aza no kuba depite. Ni ishyaka nyine rihora ryugamye muri FPR, ni twa dushyaka udashobora kumenya ese ni iyihe programme politike yabo. Nibwira ko ni abanyarwanda bakeya, ni hafi ya twese, ushobora kubaza uti uwaba yarigeze yumva programme politike ya PDI yaba Musa Harerimana, programme politike yaba izo za IDPR ni iyihe, sibaho za PSR, twese utwo dushyaka twose twaba dufite programme politike iriho projet de société abanyarwanda bazi. Ni bahora bugamye mu mutaka wa FPR, donc ni parti satellite. Iyo ni imvugo nigeze kumva na Faustin Twagiramungu akiri ministre w'intebe
avuga ati MRNDC parti satellite donc na FPL nayo yikoreye za parti satellite zayo zihora zugamye mu kwaha kwayo ariko udashobora kubaza ngo ni iye programme politique ni iye projet de société bafitiye abanyarwanda ngo bayikwereke bishobora no kuba bitanabaho rwose usari ukugira ngo bakomeze berekane bavuge ngo mu Rwanda ngo hari amashyaka menshi ngo hari iki bikaba ari ibintu bya kuvertire gusa bira aho ngaho donc ubwo twari tuvuye kuri barangira kuri iyo IDPR ya barangira nari ndimo mvuga ko guverinoma yagiyeho ku itariki 19 igakora byumvikane ko nta nteko ishinga amategeko yari ihari inteko ishinga amategeko yaje gushyirwaho aho itegeko shingiro ryari rimaze gushyirwaho rinagena n'izindi nzego z'igihugu aribwo byesire birumvikana inteko ishinga amategeko yashyizweho nibwo urukiko rw'ikirenga rwashyizweho noneho umuntu ashobora kwibaza tese uva muri 94 mu kwa 7 guverinoma igiyeho kugera muri 95 hashyizweho izindi nzego igihugu cyayoborwaga gute amategeko yashyirwagaho ate ibyo ni ibisanzwe bo kwari ukwirefera muri constitution muri 91 birumvikana kureba ko iyo inteko ishinga amategeko idashobora guterana idahari donc amategeko ashyirwaho mu buryo garete presidentielle donc pas arrêté presidentielle ibyo bita le décret roi amategeko teka ni ukuvuga ko president cyangwa se guverinoma baba bafite ububasha bwo gushyira bwo gustatiwa nk'aho ari inteko ishinga amategeko istatiwa noneho bagashyiraho amategeko aya n'aya 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 agenga ibi n'ibi 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 uko niko amategeko yabivugaga izo décret roi zashyirwagaho na guverinoma cyangwa se na perezida wa repubulika kubera yuko hari vacance y'inteko ishinga amategeko inteko ishinga amategeko ntiyariho ariko noneho kugira ngo izo décret roi zizagire agaciro bigasaba yuko mu gihe inteko ishinga amategeko igiriyeho yihutira kwemeza ya madécret roi yose yashyizweho bivuze ko iyo amaze kwemezwa donc abagize agaciro k'amategeko ashobora kubahirizwa akagenga ibintu ibi n'ibi n'ibi donc les décret roi zishyirwaho mu gihe inteko ishinga amategeko idashobora guterana noneho perezida wa repubulika cyangwa se na guverinoma bakayobora bagashyiraho amategeko ya ayo mategeko teka le décret roi noneho ziba zisaba kuzemezwa mu gihe inteko ishinga amategeko yateranye nguko uko navuga wenda amategeko yaba yari yashyizweho icyo gihe kuva muri mu kwa 1994 kugeza muri 1995 hashyizweho inteko ishinga amategeko inteko ishinga amategeko ni uko nguko ibijyanye n'itorwa ry'amategeko cyangwa se n'ishyirwaho ry'amategeko ni uko nguko byagendaga itegeko nshingiro rero rigiyeho muri 95 rihise rinateganya ibyo iby'inteko ishinga amategeko uko izakora abadepite bashyizweho amashyaka arateranye yitoyemo abazayahagararira mu nteko ishinga amategeko za MDR zide zinyabayo za PS zide zide zinyabayo PL nuko FPR nuko twadushyaka dutoya nuko ndetse muri rya tangazo rya FPR hanateganyagwamo ko igisirikare nacyo kizagira abagihagarariye mu nteko ishinga amategeko ibyo ni ibintu bitari biteganijwe muri constitution yo muri 91 nta nubwo byari ibintu biteganijwe mu masezerano ya Arusha ahubwo ibyo iby'uko igisirikare kigira abadepite bagihagarariye mu nteko ishinga amategeko ni ibintu byakomotse
mo donc byakomotse mu itangazo rya FPR Inkotanyi ryo kuwa 19 z'ukwa 7 94. Donc mu bantu rero bari bagize mu nteko y'inzi bacyo harimo nabahagarariye igisirikare nuko nguko abitwa ba ndibwira ba Sam Kakaniba nibesha nawe ari mu badepite ba mbere niba ari we wayisaba chef d'état major si nibuka ariko hari igihe yinjiye mu nteko y'inzi bacyo nk'umudepite ndumva avuye ku buyobozi kuri état major yahise agenda aba umudepite uhagarariye ingabo ba Rose Kabuye babaye mu nteko ishinga amategeko bahagarariye ingabo harimo n'abandi nibuka amazina benshi bari muri iyo nteko ishinga amategeko uri kuri mute
Major Furmo we ntago yawe mudepite
abo basirikare bose ni ndumva simbizi niba wenda ntaza kwitiranya niba FPR yaradezinye na mu badepite bayo yadezinye niba harimo n'abasirikare simbizi ariko harimo abasirikare abenshi bari mu nteko bari bahari bahagarariye igisirikare ntago nibuka uko umubare wabo wagombaga kungana ariko nuko nguko byari bimeze umuntu akibaza ese ni ukubera iki FPR yavuze ati mu gisirikare donc igisirikare nacyo kigomba kugira abadepite bagihagarariye mu nteko byari kuzihe mpamvu byari ibikiziki byari ibimari cy'abanyarwanda ntawe ubizi ibyo nibyo bakuye mu mikorere ya NRM NRM ririya shyaka riri ku butegetsi muri Uganda kuko iri pareko kugeza bo n'uyu munsi bagifite abasirikare muri Uganda UPDF igomba kuba igifite abasirikare simbizi neza ariko bishoboke ko UPDF igomba kuba igifite abasirikare bayihagarariye mu nteko ariko noneho umuntu akibaza se abasirikare barajya ni iki bajya guhaga ni izihe nyungu bajya donc guhagararira zidasanzwe z'igisirikare ku representa mu nteko ariko umuntu ashobora kubishyira muri logique yo gutekereza yuko ni ibintu byari bigamije kubuza inteko gukora mu bwisanzure no kuyishyiraho igitutu kubona abantu bicaye donc habure wa mwuka w'ubwisanzure donc bagendere ku byifuzo bya FPR Inkotanyi ibyo babwira donc la representation de nuza ya arume mu nteko ishinga amategeko c'était une stratégie kugande yo kurema umwuka w'ubwoba mu nteko ishinga amategeko kugira ngo noneho abadepite babure ubwisanzure cyangwa se batisanzure jewe ni muri iyo cadre nabifatamo kuko ntago mbona icyo abasirikare donko abadepite b'igisirikare simbo n'inyungu bari bagiye guhagararira mu nteko ishinga amategeko muri makeya ndumva ruko nabisobanura sinzi niba hari akabazo cyangwa akantu ufite wa Serge uri kuri mute
pardon akabazo mbaza aho ngaho nakibaza muri ubu buryo nyine umusirikare turabizi amategeko amugenga uzana byibuka muri za mpaka zavutse nyuma yaho General Kayumba Nyamwasa atorokeye bamwe bavuga batatorotse igisirikare abandi baterekada yari yavuye mu gisirikare ashyirwa muri Minafete ajya guhagararira u Rwanda muri India uribuka ibiganiro by'imvo n'imvano byabaga bikakaye cyane nyine birimo ba Evode Uwizeyimana n'abandi banyamategeko mu Rwanda bavuga bati nubwo yari muri diplomasi yari akiri umusirikare igisirikare cyari cyaramutije muri Minafete aha nubwo twakubaza tuti inzego z'umutekano zishyirwa mu nteko ishinga amategeko birashoboka ko zajyayo ariko zikomeza wa murimo wazo w'iza gisirikare aho bakora inama zabo za gisirikare bakaba bakaza gukora abashinga amategeko urumva nyine bifite fluence abantu b'abatazi icyo bashinzwe gukora ni nka biriya rero mvuga ngo batize abasirikare muri Minafete bakajya guhagura u Rwanda mu bihugu hirya no hino ari abasirikare bataravuye mu gisirikare ngo bafite itegeko ribatiza bagasoka mwambaro wa gisirikare bakajya mu wundi mwambaro w'izo nzego ziba zikenewe ariko batavuye mu gisirikare nako kanumvagana n'inshatse gusa nk'ukomozaho ariko nkumya amategeko ibyo izoma kugizumva nawe
Yeah, birumva nyine ni za strategies zo gusifoka donc kubuza ubuhumekero izindi nzego zitisanzura zikorere mu gitutu n'ubushake bw'igisirikare bw'abafite imbaraga. Ubwo rero ibyo ngibyo narimbigaragaje narimbikomojeho kuko biraza kudufasha kureba ese icyitwa inteko ishinga amategeko nyuma ya 94 cyakoze gite mu uhe mwuka, ese ibyo tubona uyu munsi byaba bifite imvano hehe. Donc ni ukugira ngo tubashe kubasha kugera aho ngaho. Urumva rero inteko ishinga amategeko ishyizweho muri ubwo buryo, ariko noneho ukurikije klima politike uko yari imeze icyo gihe wavuga yuko hari hakiri ikintu gisa n'ubwo igisirikare hirya no hino na FPR yarimo itsimbataza imitegekere yayo mu nzego zitandukanye uhereye hasi no mu bakozi ba leta no hirya no hino bagenda bashyiramo abantu babo hirya no hino, ariko ku rwego rwa politike cyangwa se inzego nkuru ntuza amashyaka yari agihari yari agifite yasaga nk'agifite ijambo nubwo bitari byuzuye, ariko yasaga nk'agifite ijambo. Ni nko muri urwo rwego niba abantu babyibuka neza Faustin Twagiramungu yegura muri mu mpera za 95 niba ntibeshya cyangwa se intangiriro za 96 ntago nibuka neza umwaka yeguriyemo uwo ari wo, ariko byaturutse hehe. Urabona mu Rwanda hari ikibazo gikomeye cy'ubwicanyi bumaze kwiyoko donc kurenza urugero abantu bicwa, yewe uretse no kwica gusa abo FPR ifiteho ikibazo, ariko hari ubwicanyi bukabije abantu bazi histoire y'amabarwa 600 ya Setisende Ashonga yandikiye Paul Kagame wari vice president akaba na ministre w'ingabo icyo gihe, kubwicanyi bwari bumaze kurenza urugero buri mu gihugu, ibintu by'akandoyi amabariyeri yari hirya no hino mu gihugu. Reka dufata urugero, hari nka bariyeri yaguyeho abantu 5 ryose batagira umubare, bariyeri yari ahantu bita Kizi hari muri komine Maraba, donc abantu bose bavaga za Cyangugu bavaga za Gikongoro baza bahitaga kuri bariyeri y'Ikizi. Umuntu wahitaga, reka dufata wo mu bwoko bw'abahutu tubivuge gutyo, wabashaga gutambuka kuri bariyeri y'Ikizi akayirenga yabaga ari umunyabugingo. Twavuga bariyeri yo ku giti cy'inyoni, uwarengaga kuri bariyeri yo ku giti cy'inyoni yari umunyabugingo. Igitarama nabo mu
cyiza ntabwo mazi neza cyiza narubona biherereye
Ikizi. Ikizi ni ubusohotse muri Gikongoro, ni ku rugabano rwa Gikongoro na Butare, hahoze ariko komine Maraba kera, ubu ni mu karere ka Huye. Donc iyo uhasohotse uba winjiye i Butare ugenda ugera hakurya za Karubanda kugira ngo winjire i Butare mu mujyi.
Ni kure y'ishyamba rya za Rubona cyangwa
irubona ubutarahagera. Donc uba usohoka muri Cyangugu plutôt muri Gikongoro winjira i Butare mu mujyi.
Okay.
Aho rero hari bariyeri iteye ubwoba yaguyeho ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu. Uwashaka no kubyumva neza yazakurikira ubuhamya bwa Masabo, uriya muhanzi Nyangezi Masabo yatanze ubuhamya bukomeye cyane, ariko ni na histoire izwi cyane ibintu by'Ikizi. Noneho hakaba bariyeri yari irubona muri Izari, naho hari indi bariyeri iteye ubwoba cyane nayo yakoze amarorerwa atabaho. Hakabaho bariyeri yari mu Cyakabiri, hari yari Ikabgayi Igitarama,
hakaba no mu cyakabiri gitarama hakaba bariyeri yo ku giti cy'inyoni yatangiraga abavuye muri za gitarama igatangira n'abavuye mu majyarugo binjira i Kigali ubwo ibyo muri za Rwamagana no mu burasirazuba byo simbizi aho rero izo ni ingero zikomeye nari ndimo mvuga ahantu habereye ubwicanyi bukomeye ariko n'ibindi bice ibyo rero ni context yariho muri iyo myaka ya 95 hariho ubwicanyi burengeje urugero mu gihugu noneho biragenda bifata n'indi ntera hatangira no kwicwa abari bamaze gushyirwa mu nzego z'igihugu nguko uko perezida wa Conseil d'État yishwe wari washyizweho ngo ayobore urukiko rw'inama ya leta niba ari Nkezabera sinibuka izina rye nuko nguko bishwe abacamanza bitwa ba Gracier nuko to abantu batandukanye nuko nguko ibintu y'abantu i Kigali byari biteye ubwoba
noneho umuntu yari umusuprefe hari umusuprefe butare wishwe cyangwa yari prefe
ari prefe Rwangabo Pierre Claver n'umuhungu we Christophe kwihangana jyewe ni na generation yanjye twariganye muri Kristuwa twariganaga donc Rwangabo yarasiwe ku karubanda n'umuhungu we kwihangana Christophe bari kumwe babarasiraho ngaho ari prezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo ibutare wishwe bari abangoga Martin ahari yari procureur arasirwa iwe ku biro ku kazi ku manywa yangu saa sita ari ku kazi harimo donc uwajya muri ibyo ntago aricyo cyatuzanye ntago yabivamo ariko ndimo ndashaka kwerekana umwuka wari uhari mu gihugu harimo umwuka w'ubwicanyi urengeje urugero noneho ari naho nyine basaki Sendashonga bandikaga ya mabarwa noneho Faustin Twagiramungu wari ministre w'intebe yaje gukora discours ikomeye cyane icyo gihe Paul Kagame yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari vice president birumvikana ko president ari pasteur Bizimungu noneho Twagiramungu Faustin aza kuvuga discours ikomeye aravuga ati ndabona ibyo kubohera abantu inyuma amaboko nk'ibyo muri 59 byagarutse ndabona shiku nuko yabivuze muri discours ye twagira mu nuko yavuze ati ndabona shiku na kiboko byaga n'ikiboko byagarutse nka bya bindi nyine byo ku ngoma ya cyami iyo discours marerezo masinzi wenda abantu baba bayibitse baba bayifite bazatugirira neza bakayiduha uko ryari ijambo rikomeye cyane Twagiramungu yavuze icyo gihe Kagame yari muri Amerika aragaruka ageze i Kigali umunyamakuru amubaza ibyo ministre w'intebe yavuze ku ijambo rya ministre w'intebe Twagiramungu Faustin yavuze Kagame mu burakari bwe bwinshi nyine yaranagifite ryahinjagari ryari rikiri ryose atese wabivuze ninde niki yashinzwe iki muri ryajwi nyine ubwo nari ngerageje kwigana uburyo icyo gihe yavugaga Paul Kagame ubona yuko ari ikintu gikomeye gisa nk'icyahungabanyije leta ubwo nari mbikomojeho kugira ngo se n'uwerekana uburyo amashyaka yari ari ya politike yasaga nashobora kugira icyo avuga ku miyoborere y'igihugu cyangwa se mu buryo igihugu kimeze bitameze nk'uko uyu munsi tubibona ngira ngo uyu munsi u Rwanda rufite ministre w'intebe witwa Edouard Ngirente sinzi niba hari abantu bari bumva Ngirente avuga uretse wenda discours yagiye mu nama n'iki ariko ndumva na Edouard Ngirente atarajya kuri radio Rwanda ngo avuge cyangwa se ngo abonane n'abaturage abagezeho ijambo asubize ibibazo agira ute burya nuza Pierre Damien Habumuremyi yajyaga bigerageza akabikora agasura abaturage agasura za biro za serivisi ukabona ari active noneho nuza Bernard Makuza ntiyigeze abikora yarabikoraga Bernard Makuza burya ikintu cyamurangaga ko ari ukugenda akavuga ati yahura n'abaturage ati nagira ngo mbagezeho indamukanyo ya nyakubahwa wa Perezida wa Repubulika ubundi agakomeza mu myaka 12 nari makuza yabaye ministre w'intebe nuko yavugaga ati nagira ngo mbagezeho indamukanyo ya nyakubahwa president republika nta kindi nuza Pierre Damien Bumuremyi aje azari actif sura da mu maservice abonana n'abaturage uwo muco yari yadukanye ntago ari bumare kabiri nawe turabizi ko yahisa bizira ako kanya asimburwa na Murekezi Murekezi nawe aza yadobuta metode makuza approche makuza yo kuvuga ati ndabagezaho indamukanyo za president republika none ngirente we yararuciye ararumira we ngira ngo ntajya avuga ubwo donko nagira ngo nerekane ishusho y'uburyo ba ministre w'intebe mu Rwanda bari bameze bahari ubu ngubu tubigereranye n'igihe cyaba Pierre Celestin Rwigema na ba Faustin Twagiramungu n'abantu byibuze bari bafite akadirishya gatoya ko kubwinyagamburiro nubwo katari kuzuye kuko ubu ngubu karafunzwe byo burundu ariko noneho icyo gihe akadirishya kubwinyagamburiro kari gahari byibuze bakaba bavuga nawo rero nuza Faustin Twagiramungu yahanganiye na Paul Kagame ibintu birakomera ariko biza no kurangira Faustin Twagiramungu yeguye arigendera asimburwa na Pierre Celestin Rwigema icyo gihe inteko ishinga amategeko yaragerageza nibutse yuko inteko ishinga amategeko ijyaho yayobowe bwa mbere na Nkusi Juvenal niwe wabaye bwa mbere perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda arayiyobora mu gihe cy'imyaka ntibuka uko ingana icyo gihe inteko hari ibyayivugirwagamo ukabona ko abadepite wenda bafite basa nk'abisanzura bajya mu nteko bakavuga bakagira ijambo bakavuga bidakabije ariko kamemu wabonaga ko mu nteko habamo za deba icyo gihe no muri rusange hari ibiganiro by'abanyepolitike biba za kubaza bitera kumenya zo kuri Radio Rwanda bajyagaho bakavuga sinzibagirwa ikiganiro witwa Mugabe Jean Pierre wabaye mu gisirikare cya FPR Inkotanyi ariko akaza kujya mu itangazamakuru ko na mbere ya genocide yari umunyamakuru ariko sinzibagirwa ikiganiro aricyo waruvuze se
ariko tujya tuganira n'ubwo waciye igihe ariko maze kumuhostinga kuri Radio Trauka inshuro zigera kuri eshatu niba wenda wabutarubiza ariko abahano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanditse n'igitabo cyiza cyane agaragaza nyine ibikorwa by'ubwicanyi bwa RPF Inkotanyi
ya ubwo icyo narindimo nari mvugiye Jean Pierre Mugabe kwari ukwerekana krima uko yari ihari icyo gihe wabonaga yuko nubwo bitari byisanzuye neza ariko hari rumu ya kariberite gake y'abantu bashobora kuvuga nari mvuze ku kiganiro Jean Pierre Mugabe yigeze kugirira muri kubaza bitera kumenya kuri Radio Rwanda bavuga ku kibazo cya corruption maze Jean Pierre Mugabe arondora ibikorwa byose bigaragaza icyo yitaga corruption akavuga ati that is corruption cyari ibintu biteye ubwoba Jean Pierre Mugabe arimo kubivugira kuri antenne za Radio Rwanda yerekana amapratike ateye ubwoba ibikorwa byo kunyereza umutungo wa leta ibyo gukoresha abasirikare mu nyungu z'abantu ku giti cyabo n'ibiki byose yarambuye ibintu byinshi niba rero abanyamakuru niba ibinyamakuru byari bihari byarandikaga icyo gihe uribuka ba mushahidi bari bakiri mu Rwanda bakiri abanyamakuru za Erdo Liberté zandika ba mutsinzi waje gukubitwa gafuna akagirwa ikimuga bari mu Bubiligi bari bahari bandika donc ndibwira na ba 6BL Musangafura niba yaranditse gatoya cyangwa yarahise ajya mu nzego za leta ntago mbyibuka nisibo n'ibisibo yaranditse ntago mbyibuka neza nyuma y'intambara ariko ibyo ni donc hari room de liberté hari donc akumba kubwisanzure no mu nteko ishinga amategeko rero byarimo kuko urugero natanga ni kugihe Pierre Celestin Rwigema ahamagazwa n'inteko ishinga amategeko ku kibazo cy'amashuri yari yubatswe hari iwabo za Kigoma hari ecole secondaire y'Kigoma Pierre Celestin Rwigema yubakishije iwabo biza guteza urusaku kuko ashobora kuba harabayeho detrunoma y'umutungo wa leta inteko ishinga amategeko iramuhamagaza imuhati ibibazo bikomeye cyane kugeza ubwo icyo gihe Pierre Celestin Rwigema yabwiye abari mu nteko ishinga amategeko yavuga ati iyaba abantu bose bibaga nkanjye iyaba bibaga nkanjye bakajya kubaka amashuri bakiba nkanjye bakajya kubaka ibitaro bakiba nkanjye bakajya gukora ibingibi icyo gihe uwitwa Mbanda wari depite wo muri PL aravuga ati erega mu Rwanda wakubitira imbwa gusutama yazimara zose urwo ni urugero ndi gutanga hari umudepite uyu munsi mu Rwanda ushobora gutinyuka kuvuga amagambo nk'ayo uyu munsi ntibishoboka ariko mu gihe cy'abambanda inteko ya bambanda yari iyobowe kuko ntuza nkusa avuyeho inteko yagiye mu maboko ya Dr. Joseph Kabuye Sebarenzi icyo gihe inteko isa nk'ifite iri efficace igenzura ibikorwa bya guverinoma abaminisitiri begura tonko yari ifite imbaraga zitangiye no gutigisa FPR nibwira yuko yari itangiye no kugira ubwoba kuko naho Bizimungu yeguriye yeguzwa turabiza uburyo yegujwemo n'iki batito rutaremara bari mu nteko ishinga amategeko ajya kuzana za skandale z'ibinyoma bye ndibuka ajya no kuri za BBC akajya kuvuga kuri Pasteur Bizimungu ajya kuvuga ngo yari umusazi donc yakoresheje terimi ivuga ngo Pasteur Bizimungu ngo muri za 73 ngo ari muri université yigeze kwiyuba none wumvise ibintu byo kudenigra byo gutesha ni gute niba Pasteur Bizimungu yarigeze gusara FPR ikaba yari ibizi yafashe umusazi kamuha komande z'igihugu ariko ibyo ni zamvugo zo z'urukoza soni zo gutesha abantu agaciro z'ibinyoma n'ibiki bya bindi biranga tutorotaremara kuko n'igihe beguza Sebarenzi nabwo yagarutse kuri ibyo bintu ari gutesha agaciro Sebarenzi icyo gihe nabwo tutorotaremara yagiye kuri radio Rwanda ajya kuvuga kuri Sebarenzi ajya kuvuga ngo tujya kumushaka ngo twamusanze we ngo aho yaratuye mu Kiyovu ngo dusanga ngo arimo kurya ubugari kumva ibyo nibyo mu bintu byo gutesha abantu agaciro niyo mvugo ya Tito Rutaremara ibintu by'ibihimbano uretse ko na Kagame ariko ameze uribuka ijyajya kubeshya ngo yatije ngo nibo baguriye twagira mu ngo ikoti ryo kwambara ngo aba ministre w'intebe ibyo ni za mvugo ntamenye uko jyewe na Karisia ziranga abayobozi ba FPR kugeza n'uyu munsi zirimo n'ibinyoma byinshi bakomeza gukoresha babeshya urubyiruko rutazi ibintu nk'ibyo wahoze ukomozaho byo kuvuga ngo amasezerano yarusha ibyo Rutaremara yavuze ngo amasezerano yarusha ngo yari ibiganiro ngo ntabwo yari amategeko ibyo ni ibyo kubesha urubyiruko rutabizi by'ibinyoma byabo bagenda nyine baterateranye noneho twigarukire ku nteko rero ishinga amategeko inzi bacyuho bigaragara ko yari ifite igisa n'ubwisanzure kuko yarakoraga ari burya no niyeguzwa rya Sebarenzi nuko inteko yari imaze gusa nk'ifite imbaraga ubona ko itangiye guhangayikisha FPR Inkotanyi nibwo rero baciye inyuma mu banyepolitike batagira personalite binda baciye muri nuza muri nko muri PL kuko niho Sebarenzi yarari banyuze muri Pio Mugabo noneho Pio Mugabo bakora coup d'etat mu ishyaka bakura Sebarenzi ku buyobozi bw'ishyaka noneho babamukuramo mu ishyaka baramwirukana noneho ishyaka rifatwa na ba Pio Mugabo noneho baba ibikoresho byo kwinjira no kwinjiza agenda donc abantu ubwo buri APR basisi bakiri mu nteko peri ryari ishaka rikomeye ubona ko ari abagabo kame mu biyubashye bafite imbaraga n'iki ariko noneho baragenda bazanamo abantu batagira indagagaciro za kigabo ba Pio Mugabo ba Mitari Prote bari abagore ubu bayobora inteko ba Mukakarisa n'abandi bantu bibisahira ndabashyize inda zabo imbere bakoresha gukura abantu b'abagabo b'igitinyiro bari bubashywe mu ishyaka bagenda babigiza ku ruhande noneho barangije bakore babikora no muri za MDR MDR bakoresha ibishoboka byose bayicamo ibice bayimba ibintu by'ibihimbano turabizi twese ko nk'abantu nka ba Depite Safari Stanire yakoreshejwe cyane mu gusenya FPR no mu gusenya bagenzi be bari basangiye ishyaka bajya muri PSD yo bari barayigaruriye kuko babiruta nibo bari bayifite biruta ari umukada ni umukada uzwi wa FPR
ubuze gusenya FPR
oh no gusenya MDR pa gusenya FPR
donc kugendera bitabarutse twakoranye ama interview wagera kuri atatane nambwira ati ibyo navuze biracyahari ati mfite unashingiye n'ibitabo byenda bifite aha mwana bibona kuri Amazon Safari wenda Imana imuruko ridashira nyine umuntu yagiye aba yagiye afite byinshi yarazi nuko buriya hatabonetse amahirwe kugira ngo yongere agarurwe muri sosiyete abazwe icyamuteye wenda ibyo yakoze nkuko abantu benshi bayimushinja
we mbao ntago twaje kumuvugaho na nubwo ari n'umwanya wabyo ariko twarimo tureba kontekste politiki uko imeze uko za MDR zagiye zisenywa abadepite abadonko abantu benshi bari muri MDR bamwe barafungwa bashyirwa muri gereza hifashishijwe mu gihe cya za gacaca abandi barahunga bajya hanze toko ishyaka risigara mu muntu kugeza ubwo rije gusenywa burundu ba Bernard Makuza babireba ntibagira n'icyo babikoraho baricecekera rirahanagurwa PSD yo yari mu maboko y'ababiruta w'umukada biruta bagiye abantu donc binyangamugayo babagabo nka ba professeur Alexandre Byambabaje abantu babagabo b'intwari jewe nitaye intwari bo muri PSD bagiye bananizwa nabo babiruta bananizwa n'abariya ba docteur na ukuri rya Jean Damascene nubwo nawe baje kumujugunya ku ruhande ariko donc FPR yakoresheje amayeri yo kujya yinjira mu mashyaka igenda ishyira ku ruhande ibasha kugenda ishyira ku ruhande za ba bantu b'imyugariro mu mashyaka bagenda bashyirwa ku ruhande noneho hicazwamo abantu b'opportuniste baba bakeneye imigati FPR bagaburira noneho bituma n'inteko ishinga amategeko iba affaibli completement muri ubwo buryo donc icyo gihe cyari kinziba cyo nuko cyabaye noneho kugeza mu 2023 wagiye witegeko ishinga rishyashya noneho abaho no gushyirwaho donc itegeko ishinga ryaje riteganya ubundi buryo inteko ishinga amategeko izashyirwaho noneho mu matora baza bakuraho ingingo ziha abanyarwanda uburenganzira bwo kwitorera abadepite mu byo bashyiraga imbere bitwazaga bavugaga yuko ngo igihugu kitarakira ibikomere hakirimo umwuka wo kutizerana ngo abanyarwanda bagifite iby'amateka ngo ku buryo baramutse bagiye mu matora bakajya gutora abadepite bashobora gutora bashingiye ku bwoko aho gutora mu nyungu z'igihugu cyangwa se aho gutora abantu bafite icyo bamaze ahubwo ngo bakaba batora abantu bivuye mu donc ku isano bafitanye iyo niyo arigima bagiye bagenderaho babishyira mu mategeko bambura abanyarwanda uburenganzira bwo kwitorera directement ababahagararira mu nteko ishinga amategeko bashyiraho donc bya bindi byo gutorwa nuza vote direct ni ukuvuga gutora ku mariste bashyikirijwe n'abadepite prito n'amashyaka ni ukuvuga ngo amashyaka agenda akicara agashyira ku ntonde abantu noneho abanyarwanda bakajya gutora amariste aho gutora abantu
abanyarwanda bambuye icyo ni icyo mu cyongereza bita constituency ari nacyo kibazo uyu munsi dufite kuko abadepite bari mu nteko ishinga amategeko ntago bumva yuko bahari kubera manda bahawe n'abaturage ahubwo bahari kubera manda nyayo bahawe na FPR yabohereje guhagararirwa mu nteko ishinga amategeko donc ikibazo cyo kutagira constituency ni ukuvuga iki ubundi umudepite yagombye kuba afite circonscription ye ahantu atorerwa abo ngabo bamutoye akaba ari n'abahagarariye ari n'abakurikirana ibibazo byabo umunsi ku wundi kandi ba baturage bafite n'ibibazo akaba bafite umunsi runaka bashyiriweho wo kuza kumureba ashobora kubonana nabo ubwo rero mu itegeko nshinga ryo mu 2023 baragiye bazanamo ikintu bavuga ngo umudepite ngo ntafite manda de representation donc ishingiye kuri icyo kintu ni bita constituency ahubwo bavuga ko ngo afite manda national ngo abahagarariye igihugu cyose ntabwo abahagarariye abantu abahagarariye igihugu cyose nuko systeme y'amashyaka yashyizweho noneho hitwaza ibyo ngogo byo gutinya yuko ngo abanyarwanda bashobora gutora ngo bashingiye ku bwoko ngo bagatora abantu babo ariko se ko bavuga ko u Rwanda rumaze gukura rumaze gutera intambwe mu bumwe n'ubwiyunge abanyarwanda bamaze kujijuka abanyarwanda bamaze kugera kure niye mpamvu uyu munsi abanyarwanda batongera guhabwa uburenganzira bwo gutora aba kwitorera directement aba bahagararira mu nteko ishinga amategeko ese FPR iracya uyu munsi iracyemeza ko abanyarwanda mu banyarwanda hakirimo umwuka w'ubwoko wironda karere ku buryo kwitorera aba bahagararira mu nzego bigiteye inkeke cyangwa bigiteye amakenga ese FPR irabyemeza uyu munsi iracyabyemeza gutyo uyu munsi niba ariko ikibyemeza ibi birahita bisenya politike yayo y'ubumwe n'ubwiyunge tubwirwe yuko ngo abanyarwanda bamaze kwiyunga ngo kugigero cya 90% donc birahita bishyira en cause bya bindi byose batubwira ngo u Rwanda rumaze kwiyubaka abanyarwanda baratuje babanye neza barizeranye niba kugeza uyu munsi abanyarwanda badashobora kwitorera abadepite badashobora kwitorera directement ababahagararira mu nzego z'ibanze ubwo bya bindi byose babwirwa by'uko mu Rwanda hari ubwizerane hagati y'abanyarwanda ni icyuka niba ubwo bwoko bugihari donc ngaruke rero mu 2023 inteko ishinga amategeko ishyizweho n'abadepite batorewe ku marisi twamaze kuvuga uburyo amashyaka noneho yari amaze kuyoborwa za nkingi mwamba z'amashyaka zari zirimo zose zimaze kwigizwa ku ruhande bamaze kwigizwa ku ruhande andi mashyaka arase noneho amashyaka sigayemo babandi babambari ba FPR cyangwa se babayoboke ba FPR bari mu mashyaka natanze urugero rwa Vincent Biruta birazwi neza 100% ko ari umukada wa FPR Inkotanyi ariko uhora wiyambitse umwambaro wa PSD urwo ni urugero rudashidikanywaho ni umuyoboke wa FPR Inkotanyi ni umukada wa FPR Inkotanyi uzwi ariko uhora wiyambitse umwambaro wa PSD donc byumvikane rero ko niba Biruta hari ibintu byinshi bizwi ntabwo ari byo byatuzanye kwinjira mu mikorere y'amashyaka ariko birazwi ukuntu Biruta Vesa yagiye ahangana na baryambabaje Alexandre batumvikana ku miyoborere y'ishyaka ibyo ni ibintu bizwi mu Rwanda abantu bakurikirana politiki y'u Rwanda bazi neza ntabwo ari ibintu by'amagambo ni urugero nanze rwo kwerekana uburyo FPR yabashije guprasa abakada bayo mu mashyaka noneho akaba aribo bayiyoboye nguko uko muri za PR bariya abantu bitwa ba Mukakarisa abandi bose bariya ni za FPR insansansa zibereye hariya ariko mu izina rya PR n'andi mashyaka gutyo rero mu gukora amaliste y'abagomba kujya mu nteko ishinga amategeko baba kada ba FPR bihishe mu mashyaka birumvikana ko mu gushyira ku ntonde bazitondera bakareba ko hashyizweho abacengezi ba FPR bari mu mashyaka yandi aribo bari muri kuri izo ntonde z'amashyaka ba nyiramashyaka ntibagomba ntibaboneka ushaka urugero rufatika azabaririze impamvu Maître Ntaganda Bernard yasezeye muri PSD ibyo ni ibintu bizwi uriya yari umukombozi uzwi yari umukombozi muri babandi batangiye PSD uzwi imbere ya genocide uzwi wakoreye ishyaka bikomeye ariko se abantu b'abakombozi nk'abariya ba Bernard Ntaganda ntabwo abantu nka ba Vincent Biruta bashoboraga kubemerera cyangwa kuba babaha umwanya ngo babe bagaragara mu bikorwa by'ishyaka no mu miyoborere y'ishyaka ngicyo nguko ukuntu ba Bernard Ntaganda basezeye muri PSD kubera ko bavugaga bati no iri ni ishyaka ryinjiriwe ni ishyaka riyobowe na FPR ntabwo ari ishyaka riyobowe n'abakombozi ntabwo ari ishyaka rya PSD nyirizina riyobowe n'aba PSD nyirizina ni ishyaka ryinjiriwe uko niko bimeze mu bandi nawe mvuga ukuntu pe bakoresheje ba Pio Mugabo bagahirika ba Sebarenzi bakirukana ba Sise Variste bakirukana ba Depite Mbanda Jean n'abandi bose batandukanye peri bakayigarurira ikaba ubungubu iri mu maboko y'abakadanyirizina ba FPR abo rero nibo bagize inteko ishinga amategeko nguko uko abadepite binjira mu nteko ishinga amategeko abadepite badatorwa n'abanyarwanda abanyarwanda bashyikirizwa intonde mu byiswa amatora bakajya gutora kuko nta yandi mahitamo bakajya kwemeza izo ntonde FPR iba yapanze uko ishaka kikanaka nimero ya mbere nimero ya kabiri nimero ya gatatu nimero ya kane ubundi bagahitamo abo binjiza mu nteko ishinga amategeko byumvikane ko muri ubu buryo ntabwo umudepite winjiye muri ubwo buryo mu nteko ishinga amategeko azigera arengera inyungu za rubanda kuko byumvikane ko ntacyo rubanda yirebaho nta n'icyo ayigomba nta n'icyo yamubaza kuko simwohereza hari
aho rero hari icyo nari nshatse no guhita mvuga unahereye kuri iyi slide urimo kubona imbere hano uko bavuga historically y'uko abagore bagiye bagera mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri 1995 bari 12%, 2003 bagera kuri 23%, 2008 bagera hafi kuri 49%, uyu mwaka bari kuri 61.25%. Ibi binahuriranye n'inama mpuzamahanga inama u Rwanda rugiye kwakira inama mpuzamahanga y'ijana 47 y'umuryango uhuza inteko z'ibihugu ku isi nyine ijana 78 icyo twakwita amagambo ahinnye IPU parliamentary igiye guterana i Kigali kuva ejo tariki ya 5 urabona n'ibyo no kwandika nyine bati u Rwanda ni igihugu cyahaye umugore ijambo ni igihugu cyatumye imiyoborere itera imbere umugore yareka kwipfobya cyangwa yareka kumupfobya abagore mu Rwanda 62% mu nteko ishinga amategeko yacu ni ibintu by'ubudasa ikiganiro cyacu gihuranye n'insanganyamatsiko urebye nta nubwo nari nzi ko bishobora no guhura ko bibonye mu kanya mbona babitwitinga cyane urimo uraduha rero urugendo inteko ishinga amategeko yagenze kugeza magingo aya n'impamvu bavuga yuko batavugira bene gihugu biragaragara cyane ariko kumva yuko bavuga bati ni twebwe tugiye kuyobora iyi nama y'ijana 45 y'umuryango uhuza inteko z'ibihugu ku isi mu bihugu 178 bakumva ko ari achievement noneho bakatwereka numbers iriya mibare nyine igasa nk'ariyo ngo yaba ifatiro ry'uko u Rwanda rwanayobora ibindi bihugu mu nteko ishinga amategeko ku isi yose comrade Maître Valentin
urakoze kutwibutsa ibyo bintu ayo manama bo bazaza nyine bavuge ibirebana n'iby'ubwisanzure donko uko abagize inteko ishinga amategeko bagomba gushyira mu nshingano zabo ibikorwa byabo n'ibiki bazaza babivuge bavuge ibintu nk'ibyo nyine by'amagambo birangire nta kintu na kimwe abanyarwanda bashobora kungukira muri iyo nama kubijyanye n'imihindukire cyangwa se no kugira inteko ishinga amategeko ihamye koko ikora. Biba binanateye n'isoni, ibaze nk'umudepite uva muri Afurika y'Epfo nk'inteko ishinga amategeko, dufata urugero nk'inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo twifatiye muri Afurika twe kujya mu bindi bihugu, urebe ukuntu inteko ishinga amategeko yaho ikomeye, ifite imbaraga, uburyo ijegeza na perezida wa repubulika adashobora gukanda. Tujya no muri Kenya hafi mu baturanyi, ejo bundi nuza Uhuru Kenyatta bawe umushinga wo guhindura itegeko shinga, abadepite bakawutera ishoti bati bidekata ntabwo ari inyungu z'igihugu n'iki. No, abadepite bafite imbaraga nk'izo ngizo zo gukora, ese baba bazaba se baza kuvuga igi Kigali bo abari ihuriro bahuriramo n'abandi, noneho nabo ba ya Rwanda n'iki, nari ngiye gukoresha imvugo itari nziza reka nyireke, nabo ba bitwa ko ari abadepite b'abanyarwanda bakajyamo bakajya kwivuga ibyo badakora, bazajya kwibeshyera ofete, bazagenda bajye kwibeshyera bajye kuvuga ngo twageze kuri ibi, bajye kwibeshyera ngo twakoze ibi n'ibi n'ibi, ni ukujya kwibeshyera byo bazabikora, bavuge ibyo by'uburenganzira bw'abagore. Ariko reka duse nk'abahagaruka gatoya, aba bagore bo mu nteko ishinga amategeko, ejo bundi nahoze mbona abantu bashyiraho batambutsa inkuru ngo y'icyegeranyo, niba ari Transparency Rwanda sinza baba barabikoze, bavuga ko
Transparency Rwanda cyakozwe na Transparency Rwanda, kiriya kigo gihagarariye Ingabire Marie Makire ashimangira na ruswa y'igitsina mu nteko ishinga amategeko.
Exactement. Ari umugabo wakomanze kuri Facebook aravuga ati ba badepite banyu batabavugira dore ibyo baba bibereyemo ngibyo. Nibyo baba bibereyemo. Noneho iyo ruswa rero ishingiye gye ntago yanangaza, kuko iyo mibare izamuka ngo 60% y'abagore bari mu nteko, ariko buriya ntibinarenga nibya biri muri 70 ahari, sinzi imibare uko ihagaze, ariko nyine abagore bamaze kugera ku rugero ruri hejuru. Ariko ese ni iyihe karite? Ntabwo ari ugupfobya abagore, batazanyumva nabi, ariko karite y'abo bantu bashyirwa mu nteko ishinga amategeko, uzasanga nk'umuntu witwa Mureshyankwano, reka mufate w'umurujya, Mureshyankwano yabaye umudepite avamo ajya kuba guverineri w'intara y'amajyepfo, ubu ngo ni umusenateri, ashobora kuba ari umusenateri niba mbizi, niba ntibeshye. Ariko ntabwo nzibagirwa rimwe ari mu cyunamo cyo mu 2016 nka guverineri araza, noneho avuga ijambo, uzi ko ari muri ba bandi muri ba bahutu kazi FPR irwo ikoresha bajya kwirirwa bahakana ubwicanyi bwakorewe abahutu. Noneho araza aravuga ati ngo jyewe iyo nicaranye n'inkotanyi nzitegereza, uri kumva yabivugiye mu ntuza ari mu mihango yo kwibuka mu 2016 ari i Nyanza, ntabwo nzabyibagirwa. Ngo iyo yitegereza inkotanyi ngo yibaza niba ari abantu, ngo mba mbona ari nk'abamarayika ngo bavuye mu ijuru, nibyo ngibyo ngo mba mbona ngo bameze ngo nk'abamarayika, ngo nigeze kwicarana na Tito Rutaremanga nkajya muze ngo ariko ngo buriya muri abantu koko, ngo nge ngo mba mbona ngo mube ngo mumeze ngo nk'abamarayika n'iki. Uriya yakuwe mu giturage iyo za Rutsiro, agomba kuba ari iyo iwabo za Rutsiro Kibuye, uri kuri
mirandire yakuwe Mbandaka, yabanje kurwanwa Mbandaka muri Kongo. mu munzi z'abanyarwanda donc niho yarokokeye ubwicanyi bwa FPR
ye yaba yagiye aratahuka agi wabo mu cyaro
avuga ko FPR yamuhekeye umugabo rwose mu mugongo muri ayo mashyamba ya Kongo iramuheka ni gute ntashima inkotanyi zimpekera umugabo wari urwaye bikabije nanjye nagiye mbyumva amatimonyaje hano ku mbuga nkoranyambaga ntabwo sindafata umwanya ngo numve ibyo avuga ariko icyo kimwe ndakibutse
ni ibintu biteye isesemi byabarimo kuvuga ariko ni bya bindi nyine bishimisha Kagame na FPR n'iki byo kuza ni ndoni baba utubajyariya bakita ko ari babi atari abantu bavutse ari babi kw'inkotanyi arizo zibuhagira zikabagira beza zikabakesha donc ni jare y'abo bantu abo bamuresha nkwano n'abandi bavuga ibigambo nk'ibyo ngibyo by'ubugoryi mbabare kubivuga gutyo biba biteye
ngombwa ntabwo ari ubugoryi ni record yo kugira ngo bidufashe abantu basubiza amaso inyuma kuko na bamuriki mu minsi yashize yavugaga inkotanyi nyine ati nange iyo ndi iwacu cyangwa ubu abantu barambaza nkavuga ko ndeshya na Tito Rutaremara ati ntimukabone muzehe Tito Rutaremara ati nange ndi inkotanyi nka Tito Rutaremara rero nyine reka bamwereke ko ari inkotanyi kandi n'igihe cyari gikwiye
ubwo rero urumva twari dufashe nk'umuntu nka mureshya nkwano niba agomba kuba ari uyu za Rutsiro Kibuye uramuzanye umuteretse mu nteko ishinga amategeko yabanje gukora akazi k'ubwarimu muri primaire yo ahembwa 10,000 atabona atabasha no kugura isabune muri ka gasuzuguro bashyize ku barimu atabasha no kugura isabune yo gukaraba ukamukura iyo ukamutumbagiza ukamutereka mu nteko ishinga amategeko ahembwa 500,000 ahabwa imodoka yo kugenderamo uwo muntu nadapfukama ngo akuramye ikindi azavuga ni ese uzaza kumwereka uretse na politiki ya guverinoma ntaba yumva ibyo ari byo ni ukuza gusa bicaye aho bagakoma mu mashyi bakemeza bikarangira harimo n'abandi bizwi ntabwo ari umugani bahagezwa n'uko basambanywa n'abasirikare n'abajenerali n'iki bagabwa iyo myanya donc harimo abagore bakeya bashoboye b'abanyabwenge tuza amazina yabo ariko bakoreshwa nanone bakoresha ubwenge bwabo muri za nyungu za FPR zo kugoreka cyangwa se gushyiraho amategeko yo guhemukira igihugu barimo rwose b'abanyabwenge ariko umubare munini w'abagore baterekwa muri iriya nteko abenshi nta bushobozi baba bifitiye nubwo buryo binjizwamo bamwe na n'ukugenda ngo baramye FPR umugore wamuhaye ibituma gura akambara agasohoka kaberwa ubundi ni ukugushima nta kindi azakubaza ni ukukuramya ntabwo azibuka kubaza ibitagenda n'iki aramutse hari n'ukuvuze nabi ahubwo yanakwicana kugira ngiki cyo ofete wa mubare munini w'abagore bari mu nteko tubwirwa n'abo ngabo kuko bahari ari abagore koko bababajwe n'inyungu z'igihugu ntabwo bareba karengane gakorerwa abandi bagore bagenzi babo ngo baceceke ntibarebera akarengane gakorerwa n'abagore bamburwa imitungo yabo bakurwa mu mitungo yabo ngo bicare baruce barumire kuko bahari bazi ikibabesha muri iyo nteko donc ni bwa buro bwinshi abo ba bagore bari mu nteko ishinga amategeko ni bwa buro bwinshi butagira umusururu yewe niko nabifata nuko nguko mbivuga mu magambo make ubwo twari tuvuze nyine ibyo by'inteko isa nkaho irimo agenda de nkuko bahora babiratira amahanga kandi mu by'ukuri nta nicyo bimariye abanyarwanda
urakoze reka tugaruke rero mu nteko ishinga amategeko nyine dukomeze tureba uko nyine izi ntumwa za suru twazita ngo za FPR aho kuba intumwa za rubanda zanditse intumwa za FPR
ni intumwa za FPR ku mugaragaro gufatira ku rugero tureba uburyo aba bitwa intumwa za rubanda bakora umurimo wabo ndashaka gufatira urugero mereye mu byabereye mu karere ka Nyanza mu mwaka w'2000 na gatandatu cyo Nyanza hari ikibazo gikomeye cyibura ry'amazi. Ibyo rero biza kuba impamvu yatumaga abanyeshuri benshi bari batakibasha kwiga mu masaha ya nyuma ya saa sita, ahubwo bakirirwa mu mihanda bashaka aho babona amazi yo kwifashisha. Birumvikana ko ibyo byari kubigaga bacumbikiwe mu bigo, dore ko nk'uko bizwi n'abantu benshi hariya mu mujyi wa Nyanza, ubarirwamo ibigo by'amashuri byinshi cyane. Urabona hari ziriya za Koleje ya Kristu Umwami, Kristu Ruwa, hari iriya Ecole kera iyo bitaga NP, ubu ngubu ni Ecole du Saint-Esprit, hari iriya Ecole des Sciences de Saint-Montfort, hari iriya kera bitaga ETF, ubu basigaye bayita Groupe Scolaire Sancta Mater Dei, hari za Groupe Scolaire zo kwihanika n'ibindi, donc za Espanya n'andi mashuri atandukanye ari hariya mu karere ka Nyanza. Ubwo rero hari ikibazo gikomeye noneho cy'ibura ry'amazi, noneho bigatuma abanyeshuri bari batakibasha kwiga mu masaha ya nyuma ya saa sita, ahubwo bakirirwa mu mihanda bagiye gushaka uburyo babonamo amazi yo kwifashisha. Ariko noneho ikibazo cyaje kuba nuko haje kwinjirwamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakorwaga n'abagabo n'abasore bamwe na bamwe, donc baprofitaga iryo sohoka ry'abanyeshuri bashaka amazi, noneho bagahamagara bakajya bakurura cyangwa se bashukashuka abana b'abakobwa bakabajyana bakabasambanya. None watangira donc ikibazo cy'ubusambanyi bw'abanyeshuri gitangira gusakuza, ababyeyi barasakuza cyane, biza kuba ikibazo gikomeye. Ndabyibuka ibyo ni ibintu, ni inkuru yahise ubwayo kuri Radio Rwanda. Umunyamakuru ndibwira icyo gihe yari Jean-Pierre Kagabo, aza kubaza umudepite witwaga Alfred Kalisa, icyo gihe yari umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko, akaba yari anayoboye komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside mu Nteko Ishinga Amategeko. Noneho ubwo umunyamakuru aza kumubaza, umunyamakuru wa Radio Rwanda aza kumubaza icyo avuga kuri icyo kibazo, n'icyo n'impamvu Inteko Ishinga Amategeko itagira icyo ibikora. Ikintu gitangaje rero nuko Kalisa Rufredi yasubije umunyamakuru amubwira ati nta nshingano yo kuvugira abanyarwanda Inteko Ishinga Amategeko ifite. Icyo nicyo gisubizo Kalisa Rufredi yahaye umunyamakuru wari umubajije impamvu nta Inteko Ishinga Amategeko iri gukora kuri icyo kibazo ngo igikurikirane. Kalisa ati nta nshingano yo kuvugira abanyarwanda Inteko Ishinga Amategeko ifite. Ibyo nanone kandi byongera kunyibutsa igihe cy'icibwa ry'imyenda ya caguwa mu Rwanda, igihe yacibwaga Leta ikavuga ko na abanyarwanda muri ya filozofi ya FPR yo kuvuga ngo yo kwiheza agaciro kw'abanyarwanda ngo badakwiye kwambara imyenda yakoreshejwe n'abandi, kuba kwiye kurebwa uburyo hatezwa inganda imbere mu Rwanda zikora imyenda, bya bindi bise made in Rwanda. Eze nabonye wabonye imyenda yitwa ngo made in Rwanda, ni bya bintu basigaye badoda abantu bakambara ibintu bisa. Ariko se imyenda y'amoko atandukanye, iki u Rwanda rufite inganda zishoboye kuyikora koko? Wo kugeza n'uyu munsi imyenda yambarwa n'abanyarwanda nubwo atari zacaguwa, ariko ni imyenda itumizwa mu bihugu by'amahanga, iva mu Bushinwa, iva za Dubai, iva mu bihugu bitandukanye, ndetse ikaza ikagera mu Rwanda ku giciro gihenze. No, muri bya bindi rero by'imikorere ya FPR usanga ikora itanitaye ku nyungu z'abanyarwanda. Ni nk'aho ngaho bigaragarira, kuko ntabwo ushobora gufata nk'icyemezo cyo guhagarika icuruza cyangwa se ubucuruzi bw'imyenda yacaguwa mu Rwanda icya mbere ubeshejeho umubare munini w'abanyarwanda benshi bari muri ubwo bucuruzi noneho icya kabiri kandi bigafasha n'abanyarwanda babasha kugura imyambaro ku giciro kitabahenze noneho ngo nka guverinoma ufata icyemezo cyo guhagarika ubwo bucuruzi utabanje gushyiraho remezire alternative zizafasha abanyarwanda mu guhangana n'icyo kibazo kugira ngo igiciro cy'umwambaro cyo kugura umwambaro kitiyongera kikagora umunyarwanda ubundi ibyo nibyo bintu mu gihugu cyiyubaha mu gihugu cyubaha abenegihugu bacyo ibyo ngibyo nibyo bintu bya mbere biba bigomba kubanza kwitabwaho nibyo bintu bya mbere biba bigomba kubanza gukorwa ariko noneho ibyo ni bya byemezo FPR ikoresheje inzego za leta izigakubita ku banyarwanda ititaye ku ngaruka bizabagiraho noneho rero ugasanga umudepite nka Mukakarisa Donatira uyobora inteko ishinga amategeko wanayiyoboraga icyo gihe n'uyu munsi aracyanayiyobora ariyanukiriye abanyarwanda barimo kubaza batari kunze ubwo bucuruzi hariho abanyarwanda rwose baba barimo basaba ati mwaturenge abadepite mwatuvuganiye Mukantagazwa Donatira akajya kuri mikoro ya radio akavuga ati abanyarwanda nibige kwihesha agaciro nta mpamvu umunyarwanda agomba kwambara umwambaro yakuburiwe n'umunyamahanga ese kwambara umwambaro yakuburiwe n'umunyamahanga no kujya kwicwa n'inzara yewe nzi abantu benshi bari mu bucuruzi bwa caguwa cyane cyane hari iwacu i Nyanza nzi abantu basubiye ku isuka bahindutse abatindi basubira ku isuka kubera birukanywe muri ubwo bucuruzi bwari butunze imiryango yabo bakarihira abana babo amashuri bakabasha kubabonera ibyangombwa byose no kubafasha ariko ibyo ngibyo bikuweho abantu baba binjijwe mu butindi mu bukene iyo miryango irahari nubwo leta idashaka kubyemera igenda ifata umubare mutoya w'abashoboye kwirwanaho bagasohoka muri icyo kibazo bati dore urugero abantu barabishoboye ariko umubare munini n'uw'abahinduwe abatindi neza basubira ku isuka abana babo ntibaba bakibasha gusubira kujya mu ishuri no kubona amafaranga y'ishuri noneho ukabona umuntu wakagombye kuba bavugira hano ahubwo aje ababwira ngo nimwiheshe agaciro nta mpamvu yo kwambara umwambaro mwakuburiwe n'umuzungu ibyo rero ni ibyerekana yuko ba badepite bari mu nteko ishinga amategeko batabeshejweho n'inyungu za rubanda ahubwo babeshejweho no kurengera inyungu za FPR n'ubucuruzi bwayo tutibagiwe yuko ubucuruzi bwinshi bunini bukomeye butumiza imyenda mu mahanga ni ubucuruzi bubogamiye cyangwa se bushingiye kuri FPR donc ni ukuvuga guca caguwa ni ukugira ngo ubucuruzi bwa FPR bwimakazwe butezwe imbere noneho ibone uko isarura mu mitsi y'abanyarwanda bagoga noneho akabura n'abadepite bavugira abaturage icyo kibazo bakaruca bakarumira rero ugiye mu by'abadepite ntiwabivamo ukabira ngo birange reka turebe Musa Fadhili Harerimana uyu mugabo ni igitangaza ni umwidishi ukomeye ni umwidishi wa FPR ukomeye ngira ngo mu mateka u Rwanda ruzagira nka kwa kundi mu mateka y'abami habagamo abantu babidishi ngira ngo uyu mugabo mu bidishi bakomeye cyane bazavugwa mu mateka y'igihugu ku ngoma ya FPR uyu mugabo nawe azaza mu bisonga uyu Musa Fadhili Harerimana ubu uri mu mwanya wa vice perezida mu mutwe w'abadepite aherutse kwihanukira ati mu nshingano z'abadepite ni harimo gukorera ubuvugizi abaturage uyu mugabo wiyita umunyamategeko nubwo ayo yize arebana na ya mategeko ya sharia agenga imyemerere ya kiyisilamu akaba ntaho ahuriye ayo mategeko yiza akaba ntaho ahuriye n'imibereho y'abanyarwanda y'abanyarwanda yagombye ndavuga Musa Fadhili yagombye kuba afite ubu yagombye kuba uburambe afite muri politike y'u Rwanda atavuga guzwa amafuti bigeze kuri ruriya rwego. Ubundi baravuga ngo aho kuvuga ubusa wakwicecekera. Nibutse ko mu nshingano zikomeye Fazil yagize harimo kuba yarabaye vice president wa komisiyo y'amatora mu 2003, ahava ajya kuba vice president mu nteko ishinga amategeko, ahava agirwa guverineri w'intara y'uburengerazuba, aho yavuye aba minisitiri w'umutekano, nyuma yo kweguzwa akaza kugarurwa muri politiki agirwa vice president mu nteko ishinga amategeko. Nk'umuyobozi w'ishyaka rya politiki rizwi nka PDI, nta na rimwe yari yafata mikoro ngo abwire abanyarwanda programme politike ashobora kuba bafitiye we n'ishyaka rye. Iryo shyaka guhera mu 2003 mu cyitwa amatora cyose, yaba ya perezida cyangwa y'abadepite, rihora rivuga ko rizugama mu mutaka wa FPR, bivuze ko nta na kimwe rifite rishobora kugeza ku banyarwanda. Bimwe mu byaranze uyu mugabo, njyewe mvuga ko bingora kuba nakwita umunyapolitike kuko ntaramwumvana na rimwe igitekerezo gishobora guhindura imibereho y'abanyarwanda, uretse gusa gukora politike yo guhakirizwa, yagiye arangwa n'imigirire irimo n'ubugome bukomeye. Ndaza kuyivugaho, reka nyivugeho. Icya mbere, Musa Fazil yavuzwe mu gihe cya za Gacaca kuba ariwe washinze umutwe wahigaga Abatutsi mu Biryogo na za Nyamirambo, umutwe uzwi nka FFU mu magambo arambuye y'Igiswahili bitaga ngo ni fanya fujo uone, ngo teza akavuyo ubone, tubishyize mu Kinyarwanda. Nyamara nk'uko bisanzwe bizwi ko FPR kingira ikibaba bicanyi isoromamo inyungu, amajwi yose yashinjaga Musa Fazil uruhare muri Jenoside yaburijwemo. Icyo gihe bamukanaganzwa Domitira wayoboraga rwa rwego rushinzwe inkiko Gacaca, ibi bintu bagiye baruca babyumaho ntibagira ikintu na gitoya babikoraho. Icya kabiri, mu matora yo mu 2003, Musa Fazil wari vice president wa komisiyo y'amatora avugwaho kuba ari we wari inyuma y'igikorwa cyo kongera mu nyandiko dipriya Faustin Twagiramungu yakoreshaga ijambo. Donc muri dipriya za Faustin Twagiramungu yakoreshaga yari yacapishirije muri imprimerie nationale ya Kigali y'u Rwanda, baragiye biyaranja baragambana bakora ubugambanyi bwo kongeramo ijambo ngo mu bikorwa Faustin Twagiramungu yiyemeje kuzakora ngo harimo ngo no kuzateza imbere ibikorwa byo gukora genocide. Ayo ni amagambo biyaranje baragenda bayongera muri dipriya Faustin Twagiramungu yakoreshaga mu kwiyamamaza. Ibyo bintu rero byagiye bivugwa kenshi ko uwari ubyihishe inyuma ari uyu mugabo Musa Fazil Harerimana, ari we wabikoze. Icya gatatu, ubwo umusaza witwa Paul wo mu murenge wa Karama mu cyahoze ari komine Runyinya mu karere ka Huye, akaba uwo Polo yari na vice president w'urukiko Gacaca rw'umurenge, yicwaga ku kagambane k'abashakaga kubyitirira abahutu bo muri Runyinya, ko yishwe n'abahutu bo muri Nyinya bafite ingengabitekerezo ya genocide. Ariko ibyo ngibyo byitiriwe abo baturage b'abahutu byaje kuvuguruzwa n'urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza, rwagize abere abakekwagaho icyo cyaha cyo kwica Paul. Donc byavuguruzaga abavugaga yuko Paul yishwe n'abahutu bafite ingengabitekerezo ya genocide mu rwego rw'itoteza rikorerwa abacitse ku icumu. Ariko mu makuru yaje kujya acicikana avugwa n'ababikurikiraniye hafi, yagaragaje amakuru yagaragazaga ko yicwa rya Paul ahubwo ryakozwe n'abantu bo muri FPR hamwe n'abantu bo muri Zayibuka batari bishimiye uburyo Paul yayoboraga imirimo y'inkiko Gacaca. Uyu Paul bivuga ko yari umusaza w'inyangamugayo wanga karengane, ngo akaba kubera n'ubunyangamugayo n'icyubahiro abantu benshi bamugiriraga byatumaga nabo babanaga mu nkiko gacaca mu nteko z'inkiko gacaca uburyo yayoboragamo iburanisha bemeranwaga nawe hakaba harimo abantu benshi barimo barenganurwa bagirwa bera bagirwa bere kandi FPR ishami rya FPR muri Runyinya na Zayibuka barifuzaga yuko mwene abo bantu bafungwa ubwo rero mu urupfu rwa Paul rukaba rwaragizwe mu ruhare rwihishwa na FPR na Ibuka bashaka kwikiza Paul wari wicaye mu nkiko gacaca agakoresha ubunyangamugayo bwe mu kwanga akarengane kakorerwaga abantu bamwe aho rero Paul uyu musaza Paul muri Runyinya muri Nyaruguru yiciwe habaye urusaku rwinshi cyane noneho uyu Musa Fazili wari ministre w'umutekano aza kumvikana kuri mikoro za radio Rwanda avuga ko abacitse ku icumu bakwiye kujya birinda utubari kandi bagataha mu ngo zabo bitarenze saa kumi n'ebyiri ibyo ni Musa Fazili wabivugaga bitarenze saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ayo magambo ya Fazili yakiriwe nabi nayibuka yavugaga ko ari agasuzuguro kubacitse ku icumu babwirwa ko badafite uburenganzira bwo kwishyura no kwizana nk'abandi banyarwanda donko bikagaragara nk'aho leta iri guteshuka ku nshingano zayo zo kurengera abacitse ku icumu ahubwo ikabategeka kubaho bitandukanye n'uburyo abandi banyarwanda basigaye babaho mu bwisanzure icyakane Musa Fazili yigeze kumvikana abwira Kagame ko kera ku butegetsi bw'uwo yise Kinani ngo bagendaga uruhamirane badashobora gukebuka ngo barebe aho ibiro bya perezida bikorera hari ababyumvise baraseka bavuga ko Fazili arimo abwiriramo Kagame ko kera nta watinyaga ibiro Kinani yakoreragamo ariko ubu utinyutse gukebuka aho Village Rugwiro iherereye araswa iyo ataburi wirenge ubwo yakomeje abwira Kagame ko amukunda cyane nihagira n'uwashaka kumugirira nabi azamugeraho ari uko yabanje kuvana Fazili mu nzira nta wamenye icyo Fazili yabwiriragamo shebuja ari wasanga wenda yarishakiraga akazi mu bajepe nk'uko bamwe bagiye babiteramo urwenya mu 2010 ubwo Kagame yari amaze gutorerwa ikiswe manda ya kabiri hatangiye gutekerezwa uko umushinga we wo kuramba ku butegetsi wacurirwa icyitiriro cyo kurangaza rubanda Musa Fazili umenyerewe muri iyo mikino yabangukanye ubwira kuvuga ko Kagame ari baba wa taifa uwo ngo yise the father of the nation umubaba wa taifa umenya yaranze gukoresha imvugo umubyeyi ngo atiteze uburakari kuko yise Kagame ibyitirirwaga Juvenal Habyarimana Musa Fazili yatangiye kumvikana avuga ko umuntu nka Kagame ari imboneka rimwe aboneka rimwe mu myaka ijana bityo u Rwanda rukaba ruhiriwe kumugira nakoresheje akajambo mu nyandiko yanjye kavuga ngo basenda cyangwa se babirihahira we donc abo nibo batumye u Rwanda rugera ahantu habi uwavuga kuri Musa Fazili yavuga byinshi ntarangize ntabwo ari ibigamije kumwibasira oya abazakurikirana iki kiganiro ntibazabifate gutyo ahubwo ni ukugaragaza ko umuntu witwa ko ari umunyapolitiki nyamara bikaba bitazwi umushinga we kuri sosiyete nyarwanda ahubwo yihitiyemo politike yo kuramya no gukubitisha no gukubita hasi ibipfukamiro umuntu nk'uyu ntashobora kwinjira mu nteko ishinga amategeko ngo rubanda igire icyo yamwitegaho kuko ikihamubesheje ni ukurengera inyungu z'abahamushyize si ukurengera inyungu rubanda igoka kubera akarengane ihozwaho n'abafite inkoni y'ubutegetsi si we wenyine kandi ntago naba nibeshye mvuze ko 99% by'abagize inteko ishinga amategeko bafite imitekerereze n'imyumvire bimeze nk'ibya Musa Fazili tugarutse ku magambo ya Musa Fazili aho agira ati inteko ishinga amategeko nta nshingano yo kuvugira rubanda ifite kuko inshingano zayo ari ebyiri gusa gushyiraho amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma
reka tubirebe uko amategeko y'u Rwanda asobanura ibindi uko biratangaje kubona umuntu nka Musa Fazi witwa ko ari vice presida w'inteko ishinga amategeko ashobora gukoresha kuvuga amagambo ameze gutya ku inteko ishinga amategeko idashinzwe ubuvugizi bwa rubanda reka tubirebe uko mu mategeko itegeko nshinga ry'u Rwanda ribiteganya Musa Fazili nyine yavuze ko inteko ishinga amategeko ngo ifite inshingano ebyiri mu inshingano ya mbere ni ugushyiraho amategeko inshingano ya kabiri ni ukugenzura ibikorwa bya guverinoma ariko nanone umuntu ashobora no kongera kwibaza hano ibi Musa Fazili yita kugenzura ibikorwa bya guverinoma ese iyo bagenzura ibikorwa bya guverinoma iyo guverinoma irimo irenganya abature byo barabigenzura ko bavuze ko bafite inshingano yo kugenzura ibikorwa bya guverinoma reka tuvuge wenda ntimuzabavugire ariko si iyo guverinoma irimo ikora ibikorwa byo kugenzura abaturage kuki muruca mukarumira kuki baruca bakarumira twarabibonye mu myaka itatu guhera mu mwaka w'2018 cyangwa niba ngo ari na 16 byatangiye nk'ikibazo ni urugero ikibazo cya Kangoro nta na rimwe inteko ishinga amategeko yigeze yicara ngo ibivuge ngo ibigenze ibyo bikorwa bya guverinoma igenzura ni ibihe ntibimeze bi donc sinzi rero interpretation we aha icyo yita ibikorwa byo kugenzura guverinoma contrôle de l'action gouvernementale ese iyo action gouvernementale ifite ingaruka ku muturage batinyuka kubikora ariko reka nongere nigarukire mu mategeko turebe uko itegeko nshinga ry'u Rwanda ribivuga uyu mutegetsi Fazil agaragaza kudasobanukirwa ibiteganywa n'ingingo ya 65 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda Musa Fazil nibyo koko yasomye neza iby'amategeko ateganya kubirebana n'inshingano z'inteko ishinga amategeko nk'uko yabivuze ko ari ebyiri gushyiraho amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma uretse ko nkomeza kwitsitsa kuvuga ko iyo bigeze kuri bya bikorwa bya guverinoma bibangamiye umuturage bararuca bakarumira ntabyo bagenzura ibabaza leta ibyirimo gukora ariko noneho reka dufate ko yasomye iyo ngingo ya 64 y'itegeko nshinga ivuga ku birebanye n'inshingano z'inteko ishinga amategeko ariko uyu mutegetsi ntiyumva ibiteganywa n'ingingo ya 65 y'itegeko nshinga iteganya ko mu mahame ngenderwaho icyo bise guiding principles cyangwa se le principe directeur zigenga abagize inteko ishinga amategeko donc iyo ngingo ya 65 y'itegeko nshinga iteganya ibyiswe amahame ngenderwaho cyangwa guiding principles mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se le principe directeur mu rurimi rw'igifaransa muri ayo mahame ngenderwaho rero harimo ihame rivuga ibyerekeranye no guhagararira rubanda la representation mandat de representation donc mandat de representation ivugwa mu ngingo ya 65 iha abagize inteko ishinga amategeko ububasha bwo kuvuganira rubanda bo ndemera ko mu ngingo ya 65 bayanditse bitsita kuri bya bindi twavuze ko umudepite w'u Rwanda afite manda yo guhagararira rubanda ku rwego rw'igihugu donc adafite manda yo guhagararira rubanda mu rwego rw'agace yatorewemo circonscription cyangwa se icyo bise constituency mu cyongereza donc ingingo ya 65 irashimangira ihame ry'uko umudepite afite inshingano yo guhagararira umunyarwanda ku rwego rw'igihugu apana kumuhagararira mu rwego rw'agace yatorewemo
uretse ko nizo constituency zitabaho mu mategeko y'u Rwanda. Ariko noneho Musa Faziri yagombye gusobanura icyo ibi bita guhagararira rubanda bisobanuye. Ese uhagararira rubanda? Guhagararira rundi ni ukumuberaho atibereye. Ni ukumuvuganira aho atari kwivuganira kuko aba yaguhaye ubwo bubasha. Ni ukumukorera ibyo atarimo kwikorera kuko wahawe ububasha bwo kubikora mu izina rye, wahawe ububasha bwo kubikora mu nyungu ze. Ngicyo icyo bita guhagararira cyangwa se mu rurimi rw'Igifaransa mandat de representation. Biratangaje rero kubona umutegetsi nk'uyu witwa Musa Faziri adasobanukiwe icyo bita mandat de representation icyo ari cyo. Ariko nanone ntago navuga yuko atabisobanukiwe, ahubwo nuko uwamushyizeho atamutumye kuvuganira rubanda, ahubwo yamutumye kurengera inyungu ze bwite. Ni ukuvuga ngo Musa Faziri n'abandi bagenzi be bicaye mu nteko ishinga amategeko bahabereye kurengera inyungu za FPR ibashyira muri biriya byicaro, ntago bahabereye kurengera inyungu z'abanyarwanda n'ibibazo byayo. Bikaba rero nta gitangaza kirimo kubona umuntu nka Musa Faziri avuga ibingibi ngo twebwe ntago dushinzwe kuvuganira rubanda, ngo ahubwo ngo turasaba n'abanyamakuru kuzabikuramo, kuzabwira n'abaturage ngo bakabisiba mu mitwe yabo no mu bwenge bwabo k'umudepite adashinzwe kuvuganira rubanda. Donc ibyo ni amagambo yavuzwe na Vice Perezida w'umutwe w'inteko ishinga amategeko icyumba cy'abadepite Chambre basse, niwe wabyivugiye ngo n'abanyarwanda ngo ndasaba n'abanyamakuru ko mubibwira rubanda, mukabibwira abanyarwanda bakabyibagirwa bakabisiba mu mitwe yabo k'umudepite afite inshingano yo kubavuganira. Ibyo byavuzwe n'umutegetsi, donc c'est la responsabilité qu'il doit endosser. Agomba kubyemera, agomba kubyishyiraho akabyemera ko ari amagambo ubutegetsi bw'u Rwanda bwivugiye bumenyesha abanyarwanda ko abadepite bitwa ko bahari batahabereye kuvuganira rubanda. Ubwo bazarumenyeshe ku mugaragaro, kuko ibitari ku mugaragaro turabizi inyungu bavuganiriza arizo. Ariko bazanerure noneho bababwire bati okay, turaberuriye ntago rimwe duhagarariye, ahubwo duhagarariye inyungu za Kagame na FPR ye, mwebwe rubanda ibyanyu nta wadushinze kubavuganira. Donc ibi ngibi nibyo twakura mu magambo ya Musa Fazi udasobanukiwe icyo kuvuganira rubanda bisobanuye. Ntabwo ari Musa Faziri ubyumva gutya wenyine, ahubwo na Iyamuremye Augustin uyobora Sena nawe yimazemo imyaka myinshi, yabaye umudepite, yabaye umusenateri, yabaye ministre, yagiye mu kanama ngishwanama k'inararibonye, ubu ni perezida wa Sena. Ariko biratangaje nawe afite imyumvire idahushanya neza neza n'iya Musa Faziri, kuko ugiye mu nteko ishinga amategeko hari ishuri rwihishwa FPR imucishamo rimutoza kwibagirwa ibyo kuvugira rubanda. Niyo mpamvu twumvi izi mvugo zose aba ba Kalisa Rufredi babaye abadepite, ba Muka Kalisa Donatira, ba Musa Faziri, ba Iyamuremye Augustine, kandi aba nibuke yuko ni abayobozi bibi mu nteko ishinga amategeko, nta nubwo ari n'abadepite cyangwa abasenateri basanzwe, ahubwo ni abayobozi mu nteko ishinga amategeko biyumvamo ko nta nshingano yo kuvugira rubanda bafite. Donc si Musa Faziri utabyumva wenyine, ahubwo na Iyamuremye Augustin uyobora Sena aherutse gusohora itangazo ryiswe inama y'abaperezida, byumvikana ko ari ba perezida ba komisiyo zigize Sena, bashima uburyo leta yitwaye mu kibazo cy'imurwa ku ngufu ry'abaturage ba Kangondo na Kibiraka. Mu gihe abo bitwa ko bari mu mwanya wa rubanda bishimiraga uko abaturage birukanwe mu byabo. Nyamara ingingo ya 87 y'itegeko nshinga yo yabahaga inshingano yo kureba iko ibiteganywa mu ngingo ya 10 y'iryo tegeko nshinga, cyane cyane mu gace kayo ka 4, aka 5 n'aka 6 byubahirizwa. Ingingo ya 87 y'itegeko nshinga ivuga ko Sena ifite inshingano yo kugenzura kw'ibiteganywa mu ngingo ya 10 byubahirizwa. Mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga. Noneho ese ni ibiki biteganyijwe mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga? Mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga ndibanda ku gace ka 4, aka 5 n'aka 6 by'iyo ngingo ya 10 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Agace ka 4 kavuga ko Abanyarwanda biyemeje, donc kuko ni ingingo ivuga iby'Abanyarwanda biyemeje cyangwa se guharanira ibirebana n'imikorere y'igihugu kigendera ku mategeko bigomba kwitabwaho cyane. Ako ni agace ka 4 k'ingingo ya 10 y'itegeko nshinga. Muri bya bindi muri nongere nibutse ko ingingo ya 87 y'itegeko nshinga ihatira Sena y'u Rwanda kugenzura kw'ibiteganyijwe mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga byubahirizwa. Noneho jyewe ntago nibanze kuri puwe ya 1 n'iya 2 n'iya 3, nafashe gusa ingingo ya 4 n'iya 5 n'iya 6 kuko nizo zisa n'izifitanye isano na ya baruwa Augustine Yamuremye yanditse yitirira ko ari y'abaperezida ba Sena bashima uburyo leta yitwaye mu kibazo cy'abaturage ba Kangondo. Nibutsa abaturage ba Kangondo bimuwe ku ngufu mu marira menshi n'agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi, mu gihe urwego rwa Sena rutitaye ku marira y'abo baturage, rutitaye ku gahinda kabo, rutigeze runabegera, batigeze bagira n'ubushake bwo kubegera cyangwa no kubahamagaza byibuze ngo babumve. Basohoye bashishimuye ibarwa yo kuvuga ngo turashima uko leta yitwaye uko yakemuye ikibazo cya Kangondo. Uko yakemuye ikibazo cya Kangondo n'ukuye ni kumwe Kagame yavuze ngo nzazana katiripirate nizo zizabimura ku ngufu, kandi niko byagenze. Bazanye katiripirari, abaturage baragoswe bagotwa ijoro ryose n'umunsi wose bagoswe bakupa amazi. Umve icyabaye ni leta yakupca amazi, ikupa umuriro, ihagarika serivisi zose zinjiraga muri Kangondo. Nta muturage washoboraga gusohoka ngo ajye guhaha, ajye gushaka ibyo kurya. Abaturage baraye gutya ijoro ryose, birirwa umunsi wose, bamwe babonye ko ibintu bikomeye, badashobora kubona amazi, badashobora kubona umuriro, badashobora batari guteka, badashobora kubasha guhaha, nta kintu na kimwe babasha kubona. Abaturage babona nta yandi mahitamo bafite. Ngibyo iby'Iyamuremye Augustine n'abaperezida bagize komisiyo za Sena bashimiye leta, bikaba bitandukanye n'ibivugwa mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga mu gace ka 4 bavuga ngo Abanyarwanda biyemeje kurebana kwita ko ibirebana n'imikorere y'igihugu kigendera ku mategeko bigomba kwitabwaho cyane. Ese mwiyimurwa ry'abaturage ba Kangondo Iyamuremye yishimira amategeko y'igihugu cy'u Rwanda yarubahirijwe? Ibi twabikozeho ikiganiro mu minsi yashize, twerekana abizose zakozwe n'ubugome, ubuswa buvanzemo n'ubugome bw'ubugizi bwa nabi bwakoreshejwe n'inzego za leta mu kufata cyangwa se guhemukira bari abaturage ba Kangondo na Kibira. Ako ni agace ka kane. Agace ka gatanu k'ingingo ya cumi karavuga ngo Abanyarwanda biyemeje kureba umuco wo gukemura ibibazo byose mu mahoro no mu bwumvikane ni ihame ridakuka. Leta yarategetse ihatira abaturage kwemera, yabashyizeho ibyo bagomba kwemera, ntiyabashyira nta no kuganira nabo ngo bumvikane na za mediation, kuko nk'abaturage bajyanye ikibazo mu rukiko leta yanga kuburana, umucamanza bahatira kujya muri mediation y'umucamanza. Amprisi ntabwo ari ibiganiro ngo bicare kuri debat haza umuntu abahuze, ni ukuvuga umucamanza ni nawe wikoreye mediation yo kubahuza, nta n'ikintu cyavuyemo. Donc iri hame ryo gukemura ibibazo mu mahoro no mu bwumvikane, ingingo ya cumi ivuga ko ari ihame ridakuka. Sena yagombye kuba yaragenzuye mbere yo kwishimira uko leta yakemuye kiriya kibazo, yagombye kuba yaragenzuye ikareba ko iri hame ryubahirizwa. Reka da, ibyo Sena y'u Rwanda ntibikozwa ntibinayireba, ntinabyitayeho. Agace ka gatandatu k'ingingo ya cumi y'itegeko nshinga. No, umuco wo gukemura ibibazo byose mu mahoro no mu bwumvikane ni ihame ridakuka, niko gace ka gatandatu. Nari nsimbutse agace ka gatanu. Agace ka gatanu k'ingingo ya cumi y'itegeko nshinga karavuga mu ifatwa ry'ibyemezo byose leta igomba kwita ku birebana n'imibereho myiza y'abaturage no ku ihame ryo kureshya imbere y'amategeko. Equality, egalite, imbere y'amategeko. Leta mu kibazo cy'aba baturage Sena yishimira habayeho gushyira imbere ngo inyungu z'uwiswe umushoramari, noneho nibita ku nyungu z'umuturage n'imibereho. Uretse kuvuga ngo twakubakiye inzu y'ibyumba bibiri mu mudugudu ugezweho wa kijyambere, ariko uriya muturage harimo si bose, ntabwo mvuga ko ari bose, ariko harimo abaturage bari bafitemo inzu irenze imwe, imwe batuyemo indi bayikodesha akayikuramo amataro n'amararamo, abandi bari bafite inzu zirengeje ibyumba bibiri. Ibyo byose ntabwo iyo Sena yigeze ibigenzura. Donc ikijyanye n'imibereho myiza y'abaturarwanda nibiki iyo Sena y'u Rwanda yishimira uko kiriya kibazo cyakemuwe, ntiyigeze ibyitaho ngo irebe ngo inashime ku iyo aspect ngo inagenzure muri bya bindi Musa Fazili yavuze byo kugenzura ibikorwa bya leta, nta nubwo bitaye no kugenzura ngo byibuze bagenzure banasure ya mazu banabikoreho raporo banabigire. Reka da, ibyo Sena y'u Rwanda ntibikozwe. Nguko niba urwego nka Sena rwitwa ko rwashyiriweho kugenzura amategeko rutayakozwa, ahubwo rukajya kwishimira ku inyungu z'ucinyiza rubanda ziri kubahirizwa, harya iyo nteko ishinga amategeko imara iki rubanda rw'abanyarwanda? Ese aba bayobozi bitwa ngo ni inararibonye ngo bafite ubwenge, harya ubu bamariye iki rubanda, bamariye iki abanyarwanda? Ibi bintu rero uko ari bitatu mvuze biteganyijwe mu ngingo ya cumi y'itegeko nshinga nibyo Sena yagombaga kwitaho ikagenzura aho gushinyagurira rubanda yishimira ko leta yakoresheje igitugu mu kwirukana abaturage mu byabo. Nsoze ngira nti Abanyarwanda bakunze gutabaza inteko ishinga amategeko, bakunze gutabaza inteko ishinga amategeko ngo ibavuganire mu kayiheba, bituruka ku bayiyoboye n'abayigize biremyemo imyumvire ivuga ko mu byo bashinzwe hatarimo kuvugira rubanda. Ngiyi inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ngiyi inteko ishinga amategeko ije izaba yivuga ibigwi mu ruhando rw'izindi nteko ishinga amategeko z'ibihugu byubaha demokarasi n'ubwisanzure bw'abaturage babo, ejo bazaba bivuga ibigwi batagira, bazaba bitaka meza kandi amabi ariyo mwambaro wabo njyewe nanavuga yuko imyitwarire y'inteko ishinga amategeko mu Rwanda irimo na trahizo ikomeye cyane kuko buriya iyo inteko ishinga amategeko ni urwego rwa mbere rwagombye kugenzura ko amategeko igihugu kishyiriyeho akurikizwa ariko ntibabikora iyo ni trahizo n'ubugambanyi bukomeye inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ikorera itegeko nshinga ikanabukorera abaturage b'u Rwanda bose kuko inteko ishinga amategeko niba idashobora kurengera inyungu z'umuturage w'umunyarwanda ahubwo ikarengera inyungu z'umunyabubasha ikagenzura ko inyungu z'umunyabubasha ufite imbaraga zubahirizwa inyungu z'umunyarwanda bwite we nyirigihugu nubwo na wa munyabubasha ari nyirigihugu ariko arimo arakoresha ububasha bwe mu kwangiza ubuzima n'imibereho bw'umunyagihugu usanzwe woroheje inteko ishinga amategeko yaba umutwe w'abadepite cyangwa umutwe wa sena bafite inshingano yo kugenzura ibyo bintu bakabigarura mu murongo ariko kutabikora n'ubugambanyi bukomeye cyane ku baturage b'u Rwanda ni n'ubugambanyi bukomeye cyane ku itegeko nshinga iyi nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ikorera u Rwanda n'abanyarwanda barutuye Serge Nasozereza hanga
kote cyane Maître Vante Akayezu kubisano byiza byinshi byumvikana yewe ntakibutakoze ubushakashatsi ukusanya amakuru kuyabagezaho gusa nuko tubwira abantu badateze guhinduka hari uwari wananyandikiye ambaza ati muteka ko biterwa n'iki wa mugani hari n'ikintu cya ruswa wakomojeho ntabwo bitinza ugato mu nteko ishinga amategeko ubundi ruswa igera mu badepite ikaba iri mu bushorishori mu nteko ishinga amategeko urumva bakwiye kubugamiraho nyine ni wa wundi wabashyize hariya nkuko bisobanuye kuri Musafaziri nkuko nabigarutseho kuri yamuremye bavugira ubutegetsi kandi no kuvugira ubutegetsi ni n'uburyo bagera muri uriya myanya uzi neza ko nk'iyamuremye ashyirwa n'umukuru w'igihugu ntabwo ari mu bantu baba batowe ashobora no kumukuraho igihe cyose abishakiye birumvikana ariko nanone ikintu kirebana na ruswa twakomoje kuri ya raporo ya Transparency gato tuvuga kuri ruswa kuba ruswa iri no muntu umwe za rubanda uribaza amatora batera cyangwa uko bagombye gushyira imbere inyungu z'umuturage biranumvikana wenda uze kubikoraho komantere nanone kuko abantu ruswa buriya ari ikintu gikomeye cyane mu nzego z'ubuyobozi zifata ibyemezo kandi zari zikwiye kubera izisha umuturage cyangwa zimurengera zimuvuganira twakomeje kumva amarira y'abari abaturage kugeza n'iy'isaha tubona abahungetwa muri Kangurukote bajyanwa mu nkiko usibye ko ari nariya muri Kigali tuvuga no muri za Rusizi cyangwa hariya muri Cyangugu ejo nibwo numvaga mu kiganiro cya Kabagema ari kumwe na Jean Bosco Ngarama babigaruka ku baturage bagomba kwimurwa bavana hariya hafi yasimirwa ko aho kubaha ingurane bazabaha amazu nanone hari n'abandi bari mu kirwa hariya mwijwi nanone niba nibuka bagomba guha amazu kugira ngo babahe ingurane bigaragara yuko ikintu cyo gutanga ingurane ku munyarwanda cyaba kiri kigenda gicika nyine ari nyomberi aho hari abaturage benshi cyane iyo bavuze ngo ni inyungu rusange ntabwo tuzongera kubona babaha amafaranga ahubwo bazajya babaha amazu bagende izo ni zimwe muri komante nabonye zajya gusa n'ibyo twaganiriyeho niba ari cyo wavuga kuri utwo dutekerezo duto duto mbere y'uko tugana ku mwanzuro w'ikiganiro cyacu
hari ikiganiro ndi gutegura mu minsi iri imbere zakigarukaho nyine ku bijyanye na ruswa ko ndimo ndagitekerezaho ndimo ndareba ku ngingo z'ingenzi nazavugaho donc kugira ngo tubashe kwerekana uburyo ruswa yamaze kuba strukturalize mu miyoborere y'u Rwanda nubwo baciye umutwe inzego zose zo kuyi denonsa kuko urabona u Rwanda nyine abanyamahanga bavuga ngo ni igihugu kitabamo ruswa ariko se bayimenya bate mu gihugu kitabamo itangazamakuru ryigenga wamenye ute ko mu Rwanda haba ruswa mu gihugu gifite inteko ishinga amategeko irimo abantu nk'aba bahakana ko bahagarariye bahakana kumugaragara ko bahagarariye inyungu za rubanda wavuga ko mu Rwanda ruswa nayiharute mu gihugu kitagira societe civile ikora yigenga ikorera mu bwisanzure wavuga ko ruswa itari mu Rwanda gute mu nzego zose z'ubuze no kugera mu madini yinjiriwe burya abanyamadini bajyaga bagira uruhare mu kwigisha mu ijambo ry'Imana bakigisha bakabwira abantu ibijyanye n'imico myiza y'ubumuntu mboneza bupfura n'ibindi ariko amadini yarinjiriwe nayo donc ndimo ndategura ikiganiro cyihariye kuri iyi ngingo tuzafata umwanya tubiganireho Serge mu buryo burambuye uri kuri mute
kukindi kireba nayo kw'abanyarwanda bakomeje kugaragaza ko bamaze kwiheba nyine imitungo yabo nayo kuvuga ngo tingurane bigomba kwibagirana mu bushishozi bwa leta basikiye batekereza abaturage bati turwaye amafaranga wajya mu kajagari twavugaga iby'i Kigali twabikomeje muri Kangondo nayo hose hari nabo muri Rusizi cyangwa hariya muri za Kivu cyangwa muri iriya iriyo kwijwi nabo barimo barasakura urabona ko ni ibintu bimaze gufata umuco w'umurongo wahaweho icyemezo na leta ya Repubulika y'u Rwanda ya Kagame bigoye kubwira umuturage ati ugomba kwemera ubutegetsi bukubwiye
buriya ni ubwambuzi bukomeye bwo mu rwego rwo hejuru kuko nyine twarabivuze ko leta yo itegeko nshinga riteganya yuko umuntu agomba mbere yo kwimurwa agomba guhabwa indishyi ikwiye donc une compensation juste ikwiye noneho icyo gihe rero agomba no kubaho ibipimo apana bya bindi ibyo ngibyo by'ubutekamutwe bazanamo ngo umuturage ngo yari atuye ngo yari afite ngo yari yakibiraro ngo wabonye ngo inzu yari ihari ngo ariko ngo ubu tugiye kumutuza ngo mu nzu ngo irimo amashanyarazi ngo irimo tuwarete imbere ngo irimo iki ibyo ntabwo ari byo bipimo indishyi ikwiye igomba kuba ishingiye ku bipimo by'ukuri kandi byakozwe n'inzego zige niba leta yazanye expertise yayo n'umuturage yemerewe kuzana contre expertise yayo noneho bakaza kumvikana iyo niyo logique ariko biriya biri gukorwa n'ubwambuzi bwo mu rwego rukomeye bwo kwambura abanyarwanda uburenganzira bwabo noneho no kujya kubatsindira uko bagomba kubaho erega nta wujyanye nano muri ibi bihugu tubayemo abantu baba hamwe tutuye muri za apartment twese n'iki icyo ntago ari ikibazo ariko ibi bihugu nabyo byagiye bikora izo expropriation ariko zikaba mu buryo buhamahirwe umuturage none ntago bajya kugutuza baguha uburyo wowe ujya kwihitiramo kubaho ushaka ntago babigutsindira biriya rero niteka mutwe riri gukorwa n'abantu bitwaje biyambitse umwambaro wa leta noneho bakanyaga ku ngufu umutungo w'abanyarwanda babyitirira inyungu rusange kandi twarabisobanuye bihagije ko icyo kintu cy'inyungu rusange uko bagisobanura si byo ntago ari esprit y'amategeko y'u Rwanda ntago ariko ibivuga donc leta abantu barimo baritwikira umwambaro wa leta bagakorera ubwambuzi bukomeye n'ubutekamutwe rubanda rw'abanyarwanda bakabambura imitungo yabo biteye agahinda noneho mu gihugu kidafite n'inzego zishobora kurengera abo bati ziriho ariko zitariho n'inzego ziriho zitariho zaba inteko ishinga amategeko ubucamanza ibiki byose ni ibintu by'umurimbo gusa byo kuratira abanyamahanga ko bihari ariko udashobora kuratira abanyarwanda ko hari icyo bibamariye
urakoze cyane Maître Valentin ku mwanya muduhaye muri iki kiganiro cyiza cyane nizere ko badukurikiye bakwima inama nyinshi kandi dukeneye komantere zabo tuzagaruka mu kiganiro cyacu gitaha haba ntabwo umwanya rero ubutumusorezaho mbere y'uko dutandukana kandi ngushimire ku by'umwihariko kuri iki kiganiro cyiza wateguye
urakoze Serge nawe kuko mu mwanya rega nabyo biba ari amahirwe kubona umuntu atambukiriza
ibitekerezo ngo bigeze ku bandi kandi nubwo bariya abategetsi b'Ikigali bigize ibipfamatwi barumva bafite amatwi ariko ntibashaka kumva ariko ibi biganiro n'intangamugabo tubaha nibyo bizagaruka uyu munsi birirwa bavuga ibibi by'ubutegetsi basimbuye nibamenye ko ibi nabo turimo turabaha umugabo umuhamya w'ibizabavugwaho igihe bazaba badahari ni uku nguku bazaba bavugwa ni ibi ngibi ubugome bwabo buzibukwa mu mateka y'u Rwanda hazibukwa ko mu Rwanda habayeho ubutegetsi bw'urugomo donc bushyize imbere urugomo kandi urugomo bukorera bene gihugu babo ubutegetsi bukuriwe ku isonga n'abantu b'abanyamururumba b'ibisambo bagendereye inyungu zo kwigwizaho umutungo bakambura na rubanda na dukeya baruhiye bavunikiye bakatubambura bitwaje imyambaro y'amategeko bashyiraho bakayasobanura mu buryo bugoretse donc ibi dukora amateka azabibabaza ntago tuba turi guta umwanya w'ubusa kandi tuzakomeza gutya ntago tuzacika intege urakoze Serge
urakoze cyane Maître Valentin Akayezu mwakoze cyane mugire ijoro ryiza urakoze cyane shuti mwari muteze amatwi radiyitahuka twongeye dushimire Maître Valentin Akayezu ukomeje kwitanga buri gihe adutegurira inkuru nk'izi ngizi ufite igitekerezo cyihuta kuri iki kiganiro andikira radiyitahuka @gmail.com cyangwa ufite topike runaka wifuza ko yazaduteguriraho nabwo yitwoherereze tuyimugezeho ayidutegurire azayituganirize mwakoze cyane mwese abagiye kuryama ijoro ryiza barimo kubyuka umunsi mwiza mwese mwese turabakunda kuri radiyo itahuka nawe ubutaha
gutumuna urwo icyaha cyase cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi ndi umunyarwanda zaba muri kireka reka yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye neza mwihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza mwihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'isuhuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'isuhuriro nyarwanda
we nigiye mwihuriro nyarwanda ndi umunyarwanda zaba muri kirekareka urya amaherezo y'inzira ni mu nzu reka nanjye nkubitiye ingoma mu ruza ndaye n'ubusana twabasuye mu nyangire yahawe ijambo uva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega kora ndebe iruta vuga numve se ninde utarambiwe amarira y'aba bapfakazi babura bagabo b'abamarabira se ninde utarambiwe isuku zazi y'abahanzi nubonye aruta imbuto agere kwawe ibyaha bebefe binini binyaga imitungo bizwi bifi binini binyaga rubanda
songa 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 mbere araye n'isihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'isihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'isihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'isihuriro nyarwanda
yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda izindi umunyarwanda zaba muri kireka reka aba bavandimwe nzababwira ngeze ryari urunda mo koko nawe byabageza reka nkore mu mirya ya gitari nabaraditse umuhutu umutwe umututsi va ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda uraruta zikuramo ukamuza ageza ryari buryerega umwanzi wacu n'umwe ntiyanarari ntera ibaye imwe mureke kureba inkoni kubise mukeba urayirenze urugo mu maguru mashyashya
songa 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 mbere araye n'isihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'isihuriro nyarwanda songa songa
songa songa songa songa songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda gutumuna urwicyacyase cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa kangazwa imisozi izi ndumunyarwanda zaba muri kireka reka njyewe nigiriye mwihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda